ukuba lapha futhi kulobu busuku ethabenakele ukuba namathemba kulenhlanganyelo emangalisayo nokukhonza ngasezwini likaNkulunkulu okunikwe thina ngesihle futhi sithanda ukuba ngabahlanyeli balesi sibusiso. Futhi ngethemba kuphela ukuthi uNkulunkulu uzosibusisa kulobu busuku njengoba yenzile kulokhu kusa ngomlayezo wasekuseni. Futhi bengisanda kukhuluma nomakhelwane wami uNkosikazi Wood esikhashaneni esedlule futhi besikuxoxa nomnumzane Wood nabo. Futhi ngikholwa ukuthi leyo bekuyintshumayelo kamfowethu Neville enhle kwedlula zonke kuzo zonke izinhle azishumayelile. Leyo bekuyileyo engcono kimi kunanoma yiphi aseke wayishumayela kuze kube manje. Impela ngiyazisile futhi ngayithokozela leyo ntshumayelo emangalisayo futhi nginika ukukhuthazela futhi iyangilungisa ngehle. Ngakho ngithanda ukuvuma iqiniso niyazi. Ngakho mayelana nezingxenye ezikhuthazanayo niyazi ukukhuthazela nokuthi kukanjani uDavid wayelapho nokuthi wakwenza kanjani ngenkathi kulokho kuvivinywa kukhulu esikhulwini sokuthi awu ngizohamba ngiyokwenza lokhu Nkosi wena ngisize nje. Walinda wahamba futhi wabuza iNkosi ukuthi akenze njani. Wehlise ingubo yamahlombe niyazi wayesethi manje azimi futhi sibuze uNkulunkulu sifanele sizinjani kulesi sikhathi sisengozini na. Lokho bekucebenge impela lokho be kunamavithamini amaningi kunawonke amakhemese ebinawo ezweni. Yebo mnumzane lokho kunisiza ngempela. Manje kulobu busuku asihlosile ukuhlala ngaphezu kwaphakathi nobusuku uma singathi sikwazi kulemibuzo ngakho sizongena kuyo ngqo khona manjalo kungukuqedela kwayo yonke lemibuzo futhi njalo uma ngiqala kuyiqeda yonke manje dadewethethi bengingaqondile lokho yakwazi lokho bengikusho nje lokho nabo futhi kulungile kodwa nginekinike ngempela lapha evela kumfundisi futhi nilikhulu ngempela kuyiphendula niyazi labo bashumele baya kusona kwasebhayibhelini futhi bazama ukuthola impendulo engeyabo ngaphambi kokuba bazokubuza yabo. Wase kuthi ke nalokhu kuqoshwa ngetape kuya ezansi jeja kumngane wami ongumfundisi onemibuzo yebhayibheli eyisishiyagalombili egqamile lapha ewumqanza ngempela ngempela. Futhi manje leli viki elizayo ningakhohlwa futhi nisikhulekele nomkami usengcono kakhulu usevukile manje futhi usizile ngokupheka namhlanje. Abangani bethu abathandekayo baseCanada mfowethu uDadewethu Setman balapha besivakashele futhi sikuthokozela ngempela ukuvakasha kwabo futhi umkami azi ukuthi bebeza ngani ubezovuka ukuze abe nombungazo nenhlanganyelo yalaba bantu abangamaKristu athandekayo. Siyajabula ukuba sibe nomfowethu Freddy kulobu busuku futhi uhlalene ube lapho kulobu busuku ngikholwa ukuthi uhlalene ngabo kunjalo uNomida ukuthi ukuba naye ngenkathi sisedla ngoba siyazi ukuthi kuzothi kwephuza kancane kulobu busuku yisidlo nokugezana izinyawo. Ngakho siyajabula ukuba nabo nezivakashi zinathi. Manje ngaphambi kokuba siqale ukuze uthwesa ukuphendula imibuzo futhi khumbulani nje ukuthi ngingaba nephutha niyabo angezisho ukuthi ngikahle kuyo yonke into engiyenzayo ngiyazama ukuba kahle kodwa mhlawumbe nginephutha futhi uma nginephutha khona ke ngithetheleleni nje futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzongithethelela futhi ngoba angiqondile ukuba nephutha. Ngizama kuyiphendula nje be noma indlela nje engingokulimaza ngiphendula ngakho konke okwazi kwami nebo futhi uma ngifanele ngishintshe imibono yami embuzweni weBhayibheli ngicabanga ukuthi nje leyo yinto yokwenziwa sifanele sishintshe noma ngasibi isikhathi nxa izwi likaNkulunkulu likhuluma ngoba izwi likaNkulunkulu. Futhi manje ngicabanga ukuthi sizokhulekela abagulayo futhi kulobu busuku njengokujwayelekile futhi ngezinye izikhathi uyamangala nje uthatha njengeqembu elincane njengaleli elingaphansi kwalo ithabenakele elincane lapha futhi ngezinye izikhathi awuyiboni imiphumela obungathandi ukuyibona. Kodwa into oyenzayo udonza nje icishe kubantu abangamakhulu amabili nomunye wemihlangano emikhulu mhlawumbe udonza nomaphi kusukela kwezintathu kuya ezinkulungwaneni eziyishumi yabo futhi mhlawumbe ngaphezulu. Ngakho leyo ndlela uthola ukubona abaningi kakhulu kodwa kulobu busuku kade nje ngiphendula uzobala ifoni yethu ikhala nje njalo emizuzwini emibalwa emini nengxenye yobusuku. Ngabelana ngunkosikazi Reset Othezi la lapha ngimbuka yena iphapile lakho dadewethu wothu nalo emuva lapho ngikulethele lona kulokhu kusa futhi angitholanga ukuthi ngikunike lona futhi angikubonanga kulokhu kusa nonkosikazi wothu nalo ngakho kuphendula ifoni nokuthola izinto ezinkulu eyenziwe ininikazi lakibiza lathi 40 Branham ngangisemhlanganeni othize thize futhi ngangikade ngiphethwe inkathazo thize thize isikhathi eside kangaka uthi uyazi wena wavele wakhuluma nje emuva lapho futhi nje lathi ngacishe ngaquleka impela ngekathi nje kubuyisa impilo yasemuva laselethi futhi angigazi ngigule kusukela lapho Nenenekazi liyangena laselithi ngikholwa ukuthi likhona kulobo busuku noma belizoshayela lisuka eBedford ngiyakholwa noma ndawo enhlaphakathi lapho indodana yabo ibiphakathi lapha ngiyakholwa ebinenkathazo yenhliziyo isesimweni esibi futhi ibihlezi lapha emhlanganweni futhi inkosi yahamba yasethinta yasho kumfana mayelana nenkathazo yakhe futhi bekulukhuni lokuthi yaphakamisa ingalo yakhe futhi ukuhlaselwa inhliziyo nengalo yakhe yonke nenkwantshu nenhliziyo yakhe kanje futhi masinyane wangena ngqo emotweni wayeseshayela eya ekhaya akagazi ahlushwe yikho kusukela lapho ngabe lelo nenekazi lifikile lapha livela eBedford na ulapha nenekazi na nanti yangemuva yebo livelela ngibiza nje esikhashanile sedlule manje ke kukhona ininikazi elingibize livele zaze Evansville futhi alikwazanga ukufika lapha ngoba likude kakhulu lazanga ukuthi besizoba nenkonzo kulobu busuku yokuphilisa futhi lathi 40 Branham ngangihlezi emhlanganeni wase Evansville laselethi wabuka emuva phezu kwesixuku wase uthi wangitshela ukuthi ngangingubani nokuthi ngangikade ngenzeni nokuthi ngangikade ngikhuliswa yini nokunye kanjalo futhi lathi ngangina leso simo sesifo sesifuba somoya futhi nje ngakufanele ngishiye iasma dod nayo yonke into kamelweni kusukela ngiseyinto embazanyana lathi lokho sekube yiminyaka emibili edlule futhi ngikaze ngibe nelilodo echashaza la sokusukela lapho niyabo futhi nje okwalabo abalapha kulobu busuku obengekho lapha kulokhu ukusa ukujabulela bufakazi bengingale sitolo esithengisa izinto ezibizo sheleni ngithenga unodoli izolo manje lowo bekungesiwo wami uqobo niyabo lowo ubungo wentombazanyana yami uRebecca lapho no Sara ubeya ekwenye into engiye namhlanje abanye babancana afunda nabo esikoleni ubenolunye uhlobo lombuthano omncane omgubho wosuku lokuzala noma ukuthize futhi ubemthathele isipho esincane futhi bengithenga unodoli oyingane encane cishe omude kangaka futhi bekunenenekazi yelenyukele lapho lathi uyangikhumbula mina na ngase ngithi angikhole ukuthi ngiyakukhumbula futhi kuyatholakala bekuyisihlobo sakamfowethu nevile lapha omayelana ngenkathi ngisedleleni ngiyesweni ba ungena lapha wayenomfana omncane esesihlalweni sinamasonto njengo-Edith omncane nje lapho nomfo omncane wayenomdlavuza esimila esiqhubekela phambili ebuchosheni Nikhanya lake lincane lidonsekele phakansi futhi uNodokotela base bemnike nje ukuthi uzophila amaviki amathathu babekade bekukhiphile futhi bakuhlola futhi bebonile ukuthi kwakuyini futhi nje bamnika ukuthi uzophila amaviki amathathu futhi babedingeka bamqhube ehamba ngesihlalo base ke bembeka uhlakeni ngekathi eyekumbili futhi bemhlola bese ke bembuyisela phansi base behamba futhi bamkhulekela lo mfana omncane base bece lenkosi kuba imphilise futhi ngale lona lelo soko lelandelayo ngekathi bemise lapho wathi ngisifuni leso sihlale sinamasondo ngangena emotweni ngase ngishayela ngiye lapho nodokotela wendlala uhlaka wathi angikulufuni lelo hlaka ngakujima ke yiwela lapho ngase ngihlala phansi udokotela wamhlola wathi awu wathi esikudleni samaviki amathathu ngizokunika iminyaka eyikhulu nesishiyagalombili ozoyiphila futhi izolo umama wahlangana nami futhi angahle ukuba khona lapha lokho kuphele ngokuwaziyo kulobu busuku nomfana omncane ubephandle edlala ibhola lezinyawo useyinsizwa manje olimazayo umdlavuza ebuchosheni futhi nje kuyakhombisa wo izinkulunkwane zezinto niyabo uNkulunkulu angehluleke nje futhi John iso lakho selingcono futhi na waba nengozi futhi wayeshayela isipikili futhi samshaya esweni futhi sonke sasikhulekela umfowethu John Opanon umfowethu wethu wase Louisville wayekade enengozi ngesipikili samshaya esweni Manje le mibuzo ingukujula kwenhliziyo yomunye umuntu abayifunda empalweni futhi bathola lezi zinto futhi mhlawumbe abakwazi ukuzinilisa ngakho bayinikezela phakathi lapha benzela thina ukuba sizame ukuyiphendula. Futhi niyayibona ingxaki okusifaka kuyo ngoba oyokusho bayobambelela kukho. Ngakho kufanele ube nesiqiniseko ukuthi uqinisile futhi njengoba ningaqiniseka ngakho konke. Ngakho manje-ke into yokuqinisekiswa ukuthi siqinisile. Ake nje sicele umoya ongcwele manje ukusihumushela lokho sisakhothamisa ikhanda lethu. Manje baba wasezulwini kuyinhlanhla enkulu kangaka ukuthi baba kumdali omkhulu omazulu nomhlaba futhi nje sicele ukuthi uzethathele imibuzo ingene ekunakekeleni kwakho uqobo manje ifakwe lapha ngokujule ukudlula konke kobuqotho nkulunkulu lokho makuvele ezinhliziyweni zethu ukujula okudlula konke kobuqotho ukuyiphendula ngakho konke sikwaziyo ukuthi iphendula kanjani siphe khona futhi kwangathi umusa wakho omningi ungaphumula kulona lowo futhi kwangathi kungashiwo yinto ethize lapha kulobu busuku ezosiza wonke umuntu olapha nje futhi uma sisuka ngemva komkhuleko wabagulayo futhi sithatha isidlo kanjalo njalo kwangathi singasho njenga laba babevela emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthile phakathi kwethu lapha ekhuluma kithi endleleni na ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Manje njengoba ngishilo izikhathi eziningi ukuthi lena lapha idlula wonke umbono wami ngayo bese kuthi ke ngezinye izikhathi kuvusa ingxoxo encane ukuqala lapha ngiyabone yinto esengike ngayisho ngaphambili ukuthi uyabuyiswa futhi ngingeke funa ukufunda futhi manje uma nithanda. Ngenkathi u-Adam no-Eva benabantwana babo e-Edeni ngabe babekhona yini abanye abantu emhlabeni ngalesi sikhathi na? KuGenesis isahluko sesihlanu nevesi leshumi nesithupha uKhayini wakha ezweni laseNodi wayesemazi umkakhe. Manje lowo ngumbuzo omangalisayo manje siyafundisa ebhayibhelini futhi izikhathi eziningi lezi ngezinye izikhathi ngokunganaki ngangivame ukubeka isiliphu esincane sephepha bese ngithi buza phendula noma yimuphi umbuzo webhayibheli. Nomunye wathi wayengubani umkaKhayini na? Ngangisho ihlayane lincane ngakho noma ukuthi ize ngithi leyo wakuyindodakazi kamkhokazi wakhe noma into efana naleyo niyazi noma wayengunkosikazi Khayini. Kodwa lokho kuphendula umbuzo kukhona lapho uKhayini waba nomfazi wakhe ngoba iphepheli lathi waba naye futhi uma uKhayini wayenomfazi wathi ngekamthola ndawo nalokhu kwakulayini ngqo kungene lapha. Ngabe babekhona yini abanye abantu emhlabeni ngenkathi u-Adam no-Eva beba nabantwana babo ensimini yase-Edeni na? Manje uma uqaphele ebhayibhelini kuyivela kancane impela ukuba kuke kuze kubhalwe ngowesifazane zalwa kuhlala njalo kungumntwana wesilisa nguye kubhalwa ngaye ebhayibhelini hhayi owesifazane. Kuyivela kancane ukuba kuke kuze kuphathwe mayelana nokuzalwa kwengane entombazane ebhayibhelini noma ngokusobala angazi njengoba ngingathi ngiyamkhumbulo yedwa ophuma ngqo manje emqondweni lapho kwake kwabhalwa khona ukuzalwa kwengane kwathi bazala amadodana namadodakazi. Manje ibhayibheli kuphela linikeza ukubhalwa kwabantwana abathathu bezalwa ngu-Adamu no-Eva nalowo kwakunguKhayini u-Abela noSethi. Manje uma bonke bobathathu balabo bengowesilisa uma kwakungekho sifazane esizalwayo bese kuthi-ke ngenkathi sifazane kuphela u-Eva efa isintu sasiyokhawuka ukuba khona ngayo leyo nkathi ngoba yayingeke ibe khona indlela kubo ukuba babe ne isinto ukuba siqhubekele phambili ngoba kwakungeke kube khona sifazane sisalayo. U-Eva wayeyoba kuye kuphela kodwa niyabo abakubhali ukuzalwa kwezingane zamantombazane ebhayibhelini ngakho-ke badingeka babe namantombazane ngokufanayo njengabafana. Manje umbhali mdala omunye wababhali basendulo abamqoka kakhulu esinabo uJosephus usho ukuthi babenabantwana abangamashumi ayisikhombisa no-Adamu no-Eva omunye wababhali abadala kunabo bonke abantwana abangamashumi ayisikhombisa futhi babe yikho kokubili amadodana namadodakazi. Manje uma bese kuthi-ke uma uKhayini eya ezweni laseNodi manje uma uqaphela umbhali ubekhaliphe ngempela ebhala lapha niqaphelile ukuthi kucaphune kanjani na? eEdeni ngekathi benabantwana babo eEdeni manje hayi insimini yaseEdeni umbhali ubekwazi lokho noma ngabe ubani obhali nothi lapha uthe ngenkathi uAdam noEva benabantwana babo eEdeni hayi insimini yaseEdeni ngoba babekade becoshiwe insimini yaseEdeni kodwa babesa lokho bese eEdeni futhi insimini yaseEdeni ibekwe ngasebumalanga yaseEdeni kodwa iEdeni yayinjengesifunda sayazwe noma ine noma isifundazwe bese kuthi ke inothi yayingesinye isifundazwe noma isifunda sezwe esiseduze kwalo manje umuntu kuphela uKhayini ayengaba naye noma amgane kwakuye dingeka kube ngutate wabo qobo efenele ngoba sike kuphele silise nesifazane ababengavela kuso yabo futhi wadingeka gani kutate wabo qobo manje kwakuvunyelwe ngumthetho ngalezi zinsuku Isaka wakana ngumzala wakhe uqobo wokuzalana kokuqala uRebeka kumiswe nguNkulunkulu Sara wangutete wabo kaAbrahama utete wabo azalana naye hayi ngonina ngoyise nebo utate azalana naye uAbrahama kana nguye umama ohlukile kodwa ubaba ofanayo Ngakhona bo ukukanani buhletsheni ngaleyo kathi ngabambi kokuba umgudu wegazi wenziwe wabalula ezintweni kwakuvunyelwe ngokomthetho futhi kulungile manje ngisenjalo uma ubungakana ngutete wenu namhlanje futhi nibe nabantwana zawumbe bebenga vele bakubazeke nayo yonke into ngisho naphansi kuya kokuqala nowesibili umzala abafanele neze bakanani yabo ngoba umgudu wegazi uyehla futhi wehle ube phansi Kodwa kuphela ke into uKhayini ayenga yenza ngokuyobagana ngutete wabuqobo futhi lapha abantwana ababekhona owaye wathola umkakhe wayezweni lasenodi wayesemazi futhi kusukela lapho kuvela abantwana Yabo futhi umandika phela ohlangeni lukaKhayini kuvela indoda ehlakaniphile ohlangeni lukaSedi kuvela indoda ekholwayo ngiqonde umvini ukulunga khona lapho labo ababili bazala lona impela uhlanga esiphila kulo namhlanje Umanisa qaphela namhlanje manje ekuqedeni lombuzo nje lelo zalo lukaKhayini lusekhona nozalo lukaSedi lusekhona bobabili behla ngokufanayo nje abantwana bakaKhayini ulapha eJeffersonville kulobusuku labantwana bakaSedi ulapha eJeffersonville kulobusuku njengoba umgudu wekazi uya ngokuba lula futhi liphuma kodwa lelo zalo lusalokhu libambelele Manje bekuzisana abantwana bakaKhayini babehlala njalo futhi ngaphambi kwembubhiso yezwe lasemandulo ngaphambi kukazamcolo babengabantu abahlakaniphile owusosayense othishela futhi bekhole impela kodwa kwaba isikejane silahliwe nebo manje bekuzisana babefana noyise nje uKhayini uKhayini wayindoda ekholwayo wakhe kalitshare elisha futhi wenza isonto elihle futhi wazama kulenza libukeke lilihle kwedlula leyo mishini encane uSeti ayenayo zansi lapho ilikwazi lokho na Bela wahlobisa i-altare ngezimbali futhi walilungisa laba lihle futhi walenza labukeka kahle wayesenza elibanzi likhulu isonto elikhukumele ngoba wacaba ukuthi wayengafumana umusa uNkulunkulu ngokwenze njalo futhi uAbela waya ngale wayesethatha iwundla encane wayeseqala kulidonsela phezu kwe-altare wayeselibeka phezu kwetala wayeselibulala futhi manje uma uNkulunkulu enobulungiswa uma konke ayekudinga kwakungukukhonza Kayini wamkhonza uNkulunkulu ngobukhulu buqotho njengoba enza uAbela bobabili babeqotho bobabili babezama kufumana umbuzo kuNkulunkulu babengesibo bobabili abalabo baphika inkolo babeyikho kokubili ngokoqobo amakholo kuJehova manje lapho ukusinika ukuthizo kuba sicabange ngakho Bange lapho kulobu busuku angigazi ngibabona abantu angigazi nginibone ngaphambilini kodwa ufanele ukuqonde lokhu futhi ukugcine lokho engqondweni yakho uyabo akune ndaba ukuthi ukholwa kangakanani lokho kuhlangene kalutho nakho ungahle uhlale esontweni ungahle ube uqothe impela futhi usalahlekile uyabo Kuthi wena uthi aw wena uthi omelusi bethu bangabahlakaniphe kunabo bonke beza ngamakholiji futhi bathola imfundo edlula yonke bangosiyazi bezekolo bazi yonke science yezekolo kanjalo njalo futhi bahlakaniphile baqeqeshiwe yona impela abakhethwe ukwedlula bonke saziyo ngabo futhi babe sengalahlwa niyabona
Now Cain on his line, they were everyone
bajokayilo hlangenelo wakhe babe bonke bekhona impela abantu abadume kakhulu futhi babe ngososayenze nodokotela labakhe nabasebenzi nendoda ehlakaniphile kodwa lonke lelo zalo lenqatshwa kusuka kukhayili kwahle njalo futhi ehlangothini lukabela babengesibo bakhe futhi bengesibo thishela noma indoda ehlakaniphile babe yigcishe abathobekile uhlobo lwabafuyi bezimvu nabalimi bamaplaza abancane ababehamba ngomoya nje. Manje iphepheli lathi akuzekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu bengesahambi ngokwenyama kodwa kumoya. Indoda yomoya inomphefumulo womoya ongasoze wafa nomuntu wenyama unesimo esimzungezile senkolo futhi ufuna ukugonza kanjalo njalo kodwa ungowenyama hayi ongakholwayo kodwa ikholwa lenyama futhi kwaba lohlobo lonqatshwayo.
From there Cain went and married his wife.
Manje kusukela lapho uKhayini wahamba wayesegana ngumkakhe ezweni laseNodi. Manje akusho ukuthi uSeti wagana ngubani noma obani abanye abaganwayo. Nento enhle kakhulu yalokho ngokwazi ukuthi uKhayini eganwa sinempendulo kukho. Isizathu odingeka gana ukuthi dewabo kungenjalo kungenjalo kwakuye bakhona babengekho abanye futhi besifazane emhlabeni kodwa nje babefanele bavele kuEva wayengunina wabobonga philayo lokho ngokuthi bonke abantu owayephila wayengunina wakho ingalesi sizathi ukuthi waye igama elithi Eva lisho ukuthi unina wabaphilayo ngakho wafika wayeseletha lomntwana futhi uKhayini wakana ukuthi dewabo uqobo kwakuyoba yiyona ndlela kuphela engangingabona ngayo kukho ngakho kwakukhona abantu bephila ngalolo suku qiniso niyabo awu futhi ngathi uAdamu noEva beba nabantwana babo eEdeni. Manje bhekisisa lowo ngumbuzo ngathi beba nabantwana babo eEdeni ngabe babekhona yini abanye abantu emhlabeni ngalesi sikhathi na qhabo. Manje ke kuGenesisi wesihlanu ishumi nezithupha yabo uKhayini wakha ezweni laseNodi futhi wamazi umkakhe impela nebo lo kuGenesisi okuqala lapho adala khona umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo owaye kumzimba moya futhi kuGenesisi sesibili wenza umuntu ngothulo lomhlabathi okwakuyizidale singumuntu esinazo manje bese kuthi ke wese sithathu wakungukuwa futhi wakhahlelwa wakheshe imini eseyideni kwase kuthi ke abantwana bazala abantwana loKhayini wathatha umkakhe wayesehlala naye ezweni laseNodi ngaphandle ngoba uNkulunkulu wayemahlukanisile enhlanganyelweni nomfowabo uqobo ngenxa yokufa kuka-Abela futhi yilowo aba naye udadewabo uqobo futhi wagana nguye yonandlela engingahle ngayo qobo lwami engingayibona ukuthi wagana kanjalo. Manje kuthiwe futhi ngethemba ukuthi abangani bami abangamakhaladi ophakathi lapha bazongixolela ngalokhu kuphawula ngoba ngokoqobo akulungile ukuqala ukuba ngeze ngihlangane nanoma ubani empilweni yami emva kokuba sengiphendukile ngahlangana nomfowethu George the Ark nabo ezansi lapho futhi ngangihamba nenkosi yangiholela endaweni encane futhi babexoxa lapho kwavela khona ikhaladi futhi babezama ukusho ukuthi ikhaladi ukuthi uKhayini waganwa isilane sifana nenkawu futhi lapho kuvela isizwe samakhaladi. Manje iphutha lelo ngokuqobe iphutha lelo futhi ungalilokothi umele lokho isizathu kwakungekho khaladi noma umhlophe kumbe noma yikuphi okunye okwehlukile isizwe sizole nje sabantu kuzamcolo kwase kuthi ke emva kukazamcolo lombhoshongo wasepapele ngenkathi beqala ukuphuma bahlakazeke kungaleyo nkathi lapho base bethathe imibala yabo kanjalo njalo bonke bavela emthini ofanayo kunjalo impela uAdamu noEva ngokungubaba nomama ngokwasemhlabeni wasazonke izidalwa esiphilayo sezidalwa ezingabantu ezake zaba semhlabeni kunjalo umnyama umhlopho ophaphathekile onsundu ophuzu noma ngaba mbala muni leyo yiyo ngokoqoba indawo ohlala kuyo nendlela ukuthi yikufana nje ne ngicabanga ukuthi ngingakuzokwalisa lokho ngenkathi ngisekukho abantu lapha manje kulokhu ukubandlululana nemithetho nezinto abakushayayo ngicabanga ukuthi kungubuthutha ngicabanga ngempela lalelani njengalabo bantu nje bodwa bayakwazi abakufunayo uNkulunkulu wenza umuntu eyikhaladi futhi uyajabula ngakho ngokoqobo uma uNkulunkulu angenza ikhaladi bengiyojabula ngakho uma angenza umuntu umuntu ozundu bengiyojabula uma angenza umlungu ngiyajabula uma angenza umuntu ophuzu bengiyojabula uNkulunkulu wasenza ngemibale yethu futhi wasenza ngendlela ayesifuna ngayo futhi sonke singabantwana bakhe ngokoqobo futhi bebengafanele baqophisane futhi baqhubeke kanjalo lokho kulungile ukwenza lokho abafanele bakwenza uNkulunkulu wasenza indlela esikufuna ngayo ngikhalade livule ukuphuma lapha bese lephula isizukulwane salo noma umbala walo bese liwuchuba nomhlophe nayo yonke into kanjalo angilisoli ikhalade linezinto ngisho umlungu angenazo ngokoqobo kunjalo impela noNkulunkulu akahlosile ukuthi babe ngaleyo ndlela awubukani khaladi linobuntu ngalo umlungu ongenabo neze linenhlanhla yokuhamba lijabulile elethemba uNkulunkulu futhi nje lidedele konke okunye kuhambe noma ngabe linakho noma ngabe linakho lijabule noma kanjani ngingathanda ukuba nayo yonke inqoba yalokho kulobu busuku impela bengingathanda awu linakho lokho kuyiva lalo awafuni ukukuxuba nesinye isizwe futhi akwephula kukhibe futhi Ujale impela ngoba uthi ninikaze zansi lapha eship report lenze singe sesiziphawulo esihle esihle kwedlula zonke engake ngazizwe empilweni yami lenze isiphawulo futhi basifake pepeni lenyuka lathi indlela lezi zinto ezihamba ngayo phakathi lapha kulolu bandlululo angifuni abantwana bami beya esikoleni ngale kulezo zikole sabamhlophe lathi bangeke bathole ukuthi banake ababengaba nako ukuba bebelothisha wekhalati Bewusifazana kwesifazana uhlakaniphile wayazi ukuthi wayekhuluma ngani bathola ifundo engcono kunjalo impela ngakho ngicabanga ukuthi abantu benza ukuyiphutha ngokwenza lokho bese bethike uKhayini noAbela nokungi kanjalo qhaba umnumzane ibala lalingahlangene kalutho nakho ngumoya ngaphakathi kwalapho ohlangene nakho kunjalo impela ngakho uKhayini wamazi umkakhe nalowo kwakungutete wabo futhi ba wamthatha wamyisa ezweni lasenodi futhi lapho kuvela izizwe ezinkulu zomhlaba osonkolo nabakhonzi futhi cabanga nje namhlanje mkani yima nje futhi cabanga nje umsuzwana ukuthi kunamashumi ezinkulungwane eziphinde kamashumi ezinkulungwane zezinkulungwane nezinkulungwane zezinkulungwane ngokoqobo zabantu abahamba isonto abaqotho nje futhi abazihlukanisele kulelo bandla abangaba yibo lowo nje ulahleke kude njengoba wayenjalo uKhayini yabo uNkulunkulu oqokayo uNkulunkulu okhethayo niyabo uNkulunkulu ophana isihawu ubumba lungeke lwasho kumbumbi ngumbumbi phezu kobumba kunjalo manje nanga omuhle elandelayo lapha kuPetru kwesibili esesibili elesine esesibili elesine olebhayibheli ufuna kuphenye kule mibhalo masinge impela ngisayifunda uma nifuna nohlobo lokungisiza ngapha sisathola lo mbuzo manje kuLukayini kanjalo njalo uma lokho kungakwenelisi manje sinikeze nje sizojabula manje uPetru wesibili esesibili elesine kulungile mnumzane nakho lapha isikhona Petru wesibili sesibili elesine ngokuba uMunkulunkulu ngokuba uMunkulunkulu engayekanga izingelo sezweni leyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe phansi esogweni pho uKristu washumelelani kwimimoya sekuboshweni kuphethe ukuqala esesithathu ishumi lesishiyagalolunye na Manje silo Petru esesibili elesine kuqala kulungile ngokuba uMunkulunkulu engayekanga izingelo sezweni leyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe phansi esogweni no nasemaketangweni obumnyama ukuba zigcinelwe kwahlulelwa manje sithole kuPetru uqala lo nguPetru sibili uPetru uqala esesithathu ishumi lesishiyagalolunye lalani lokhu nakho lapha sikhona khona lapha lena isana kungena nje yingane leso sizathu ngingayibhalanga eqama kanti futhi hamba ngawo ukushumayeza umoya basekuboshweni oh yebo nakho lapha esikhona asiqale phambilana kwalokho ivesi leshumi nesishiyagalombili ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezolo olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha iphilise emoyeni ahamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalaleli ngalo ngothandekayo uma nje ubuzofunda ivesi lelandelayo futhi lapho lakuchaza yabo abakade ngezinye izikhathi bengalaleli okungukuthi lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi imphefumulo isishiyagalombili ngawo amanzi yabo manje uma nizoqaphela phakathi lapha ngicabanga ukuthi umshumayeli unomunye oze into ekulowo muqa uzophendulwa kamuva nyana uphetho oqala isine noma esesibili elesine uma niqaphela ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi iphelisha kanjani leyo ngelosi na uN omncane
Over here, the spirits that were in prison that repented not in the long suffering
Yebo,
of the days of
manje ngapha imimoya eyayise kuboshweni engaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikaNoa ingelosi efanayo kungumuntu ezithunywa abashumayeli engayekanga izingelosi nazi yini ukuthi igama elithi ingelosi livele egameni elithi isithunywana bangaki owaziyo ukuthi ingelosi yisithunywa ngoqobo ingelosi yisithunywa futhi akayekanga izingelosi nebo nangapha kumahebheru ngiyakhumbula sedlule kukho emavikini ambalwa edlule izingelosi ngale kumahe esambulweni kuye ingelosi yebandla lasesatesi loba lezi zinto kuye ingelosi yebandla laseefeso loba lezi zinto kuye ingelosi yebandla niyakukhumbula lokho na futhi sihlehla negameli ukuthi ingelosi futhi kusukela kwisichazamazwi futhi sithole ukuthi lokho kusho izithunywa kwakungaba izithunywa emhlabeni izithunywa ezingaphezu kwemvelo igama elithi ingelosi Ngakho kulesi simo ukuba besizothatha isichazamazwi ilexicon bese sihlehla nalo sibone ukuthi liqala ezithunyweni izithunywa zokuqala yabo uma engayekanga ngokuba uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo yabo nezidalo ezingaphezu kwemvelo yabo yemva kokulindela manje phezisane wathi uma engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esiyogweni emaketangweni obumnyama ukubazi londolozelwe ukwahlulelwa manje ke bhekani ngale kuphetho kuqala lapha futhi esesithathu ishumi nesishiya kalolunye bekusezana ukuthi lokhu kufundeka kanjani manje ngokuba ihamba ngawo kushumayeza omoya basekuboshweni abakade bengalaleli lapho kubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa yabo ngakuyizithunywa zalolo zuku izithunywa umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo okunguthi imiphefumulo ezishiyagalombili ngawamanzi Manje nizoqaphela ngenkathi lezo zidala zisezulwini manje ngale sabulelo seshumi nanye noma isahluko sesikhombisa ngiyakholwa noma qabo isahluko seshumi nembili unikeze isithombeso sifazane emile inyanga isekhanda lakhe nelaka noma ilanga lisekhanda lakhe nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe Nodrago bomvu wama ukuba shabadela umntwana masinya esezelwe futhi wathatha umsila wakhe wayese donsa kwezithathu kwezigegezi zezulu wayese ziphonsa emhlabeni ngikuqaphelile lokho na manje lokho kusho khona ukuthi usathane unomsila omude awuka ngawo abantu abazongo lozele kodwa indaba leyo ayishoyo wayese donsa ingxenye yesithathu yalezo zigegezi lezo zigegezi zaziyinzalo kaAbraham Abraham wathi uNkulunkulu watshela uAbraham bheka phezulu emazulwini bese ubale izigegezi uma ungakwazi wathi ngikwazi ukukwenza wathi kanjalo ngeke wakwazi ukubala inzalo yakho izigegezi ubani inkanyezi yokuza ekhazimulayo na uJesu waseNazaretha ekhazimulo okwedlula konke kwake kwahlala enyameni omuntu uyinkanyezi yokuza ekhazimulayo futhi uyinzalo kaAbraham izango Isaka futhi thina sikabafileyo kuKristu sithatha inzalo kaAbraham futhi siyizindlalifa ngokwesethembiso Ngakho izinkanyezi ezulwini zazimele imimoya yomuntu lapha futhi ngenkathi uDrago bomvu iRoma phansi kokuhlupha kwalo wasingatha okubili kokuthathu kwe noma okuthathu kwezinkanyezi wayeseziphoza phansi lokho kwakusekubethelweni kwenkosi yethu Jesu ngenkathi bemenqaba futhi waye futhi bamkhiphela kaphandle futhi abangazihlanganisa kalutho nayo yayilapho leyo ngxenye yesithathu yezinkanyezi eziyi izingelozi zidalwa eziyizingelozi ngiyabona emzimbeni wakho ingaphakathi lakho zelo munye umbuzo kulokho ngokuqonda engqo ukuphendula kangcono ngakho uma ingaphakathi lakho ngumoya umunye umuntu ingaphandle lakho ngumuntu yedwa ingaphakathi lakho ngomunye umuntu ngakho ingaphakathi lakho lingokungaphezwe kwevelo ingaphandle lakho lingokwenyama yebo Lesi sidalwa umoholo kumoya nguNkulunkulu wena waba isithunywa sikaNkulunkulu noma ingelosi isithunywa sikaNkulunkulu ingelosi kaNkulunkulu yilo lelo gama lifanayo ungeke walehlukanisa isithunywa sikaNkulunkulu noma ingelosi kaNkulunkulu futhi yiphi enegunya elikhulu kunawo wonke na ingelosi evela ezulwini noma ingelosi esepulpiti na yiphi enalo na ingelosi esepulpiti uPawulu wathi uma ingelosi evela ezulwini ifika bese ishumayele elinye ivangeli kini kunaleli esengivele ngilishumayelile mayibe ngekuqalekisiweyo ngakho ingelosi ecotshwe ngomoya ongcwele nangezwi ima eceleni kukaNkulunkulu kunjalo ezulwini igunye layo wonke amandla ezulwini nasemhlabeni yanikelwe esandleni sami hambani futhi ngiyohamba nani okubopha emhlabeni ngiyakukubopha nasezulwini okukhulula emhlabeni ngiyakukukhulula nasezulwini wo uma ibandla lingcwele likhulu kuphela laliwaqondile amandla alo okwenza lezi zinto kodwa kunokuningi kakhulu kungabaza nokwesaba nokuthuthumela limangele ukuthi ngabe kuyokwenzeka yini bekungenzeka nje na inqobo nje uma lokho kusekhona ibandla ngeke laze lama ngqo futhi nakonke ukukhuluma nokwesaba kunyamalala nomoya ongcwele usekulawuleni ngokuphelele kwebandla khona-ke konke ukwesaba sekuphelile nalelo bandla linamandla niyabo ngani banayo yonke into engeyezulu emva kwabo bakamanxusa esihlalo sobukhozi ngokoqoba inxusa likakristu linegunya futhi yonke into engekakristu ingeyalelo nxusa futhi wathi hambane niye ezweni lonke ningofakazi bami emva kokuba umoya ongcwele sefikile phezukwini futhi yini ufakazi na inxusa uzofika futhi afakaze okuthize wonke amandla ezulu asezandleni zenu ngqo wo sihlaleleni na lebandla liyinyumba futhi sihlale salala yingenxa yokuthi aziziqondi lezi zinto manje imiphefumulo eyayisekuboshweni engaphendukanga yayingesizi izidalo eziyizingelozi ezazikade zikade zehliselwe phansi ngesimo sezingelozi kodwa kwakuyimimoya yalezo zidalo eziyizingelozi ezawa ngaphambi kokusekela kwezwe imuva lapho-ke kathi impi iqhubeka ezulwini nosathane nodrago balwa kwasekuthi noma umikhayeli nodrago belwa nolusifa nolusifa waphonselwa ngaphandle nabo bonke abantwana bakhe zonke izingelosi ayezidukisile nalezo zingelosi zifika emhlabeni kwasekuthi-ke zathotshiselwa ukuba zibe ngumuntu futhi ngenkathi zikwenza kungaleyo nkathi amadodana kankulunkulu abona ukuthi amadodakazi omuntu yayiyinhle asezithathela abafazi angamadodana kankulunkulu wonke umuntu ozele kulo mhlaba uyindodana kankulunkulu kungakhathaleki noma ngabe uyisoni noma uyini uyindodana kankulunkulu udalwe ngomfanekiso kankulunkulu ukwenzelwe izindumiso zikankulunkulu udalwe ngaleyo ndlela kodwa unkulunkulu ekuqaleni wayazi ukuthi ubani owayezomemukela nokuthi ubani owengeza ukumemukela ngakho wayekwazi ukumisela ngaphambili noma hhayi ukumisela ngaphambili kodwa ngokwazi phambili wayekwazi ukusho ukuthi ubani wayezosindiswa nokuthi ubani owengeza ukusindiswa ngokuba wayazi ukuthi yimuphi umuntu owayezothatha muphi wona umoya naleyo mimoya vele sihlaleni sobukhozi sikankulunkulu futhi uma phambi kwasihlale sobukhozi sikankulunkulu futhi yayiphila nezigidigidikazi nezigidigidikazi nesikathi esiyiminyakanyaka ngaphambi kokuba yizwe lize liqale futhi ebukhoneni bukankulunkulu ucabanga ukuthi akukho ekwaziyo ngokukhonza na futhi yedla futhi ngena ngokumuntu futhi khonza unkulunkulu ngokoqobe khonza unkulunkulu futhi inokwazi kukankulunkulu futhi ihlakaliphile futhi inobuqili futhi ifundile njalo kodwa unkulunkulu wayenqaba kusukela ekuqaleni ngakho-ke bangani ubulunga bebandla noma ukwazi kwesenze thize yezenkolo noma into ethize ayihlangene ngalutho nalo kuzofanele kube yigazi likajesu kristu nokuzalwa okusha okukujoyinisa naye njengomuntu oyedwa nakho lapho khona Ukuqaleni ngathi azi ukuthi yabesilisa labesefazane wenziwa wabamunye hayi ababili benziwa babamunye behlwaniswa umunye wafakwa enyameni nomunye wafakwa emzimbeni moya wayekwazi lokho ngakho ukuza ngikufakazisa lokho kini ngenkathi uNkulunkulu enza owesifazane ngazange athathe olunye uthulu wayesemenza njengoba enza owesilisa wakhipha ubambo othangothini luka-Adamu wayeseba ngumkhiqizo ovele kamuva wowesilisa ngoba uyingxenye yakhe niyakuthola manje na niyabo nakho lapho khona nazo izingelozi noNkulunkulu nomoya ohlangene noNkulunkulu ngumoya wodwa kunjalo manje umoya kaNkulunkulu ohlala ebandleni ngumoya ovele ezulwini uNkulunkulu awazi ngaphambi kokusekela kuweze okwenqaba manga kadevele nalowo moya wadingeka uthathe umzimba wenyama ukuze ukuthatha izivivinyo zakhe wadingeka abe inyama njengoba kwenza lene minye futhi yonke yafakwa ejokweni lilinganayo uNkulunkulu ngokuqala uyayazi imimoya eyayizokwenza nokuthi yiphi eyayingeza ukukwenza nakho lapho khona udevele uhlakaniphe kakhulu engadukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka ngakho le mimoya lezi zingelozi ezashumayelayo wawusekuboshweni izingelozi uma nizokuqaphela lapha ngu-N omncane okusho umuntu izingelozi izithunya lapha emhlabeni zona nendlela kuphela eyayingona ngayo ngokungaba ngokungakholwa nendlela zazile nkolo ngeyayo futhi aziwukholwanga umlezo kaNowa aziwukholwanga umlezo kaEnoki futhi zawenqaba umlezo wabo futhi zalahle iBhayibheli lathi zalahle uEnoki waprofetha kuzo wathi inkosi iza nezinkulungwane ezishumi zabangcwele bakhe futhi baprofetha neNowa wakhe unkumbi futhi bathi ungumgingqi kangcwele uluhlanya yikho into ethiwa yimvule zayo futhi iminyaka eyikhulu namashumi amabili yaqhubeka futhi wayenenkolo eyayinensindiso kuye ngokukhona indlela yokuphunyuka eyenziwa kodwa babenelisekile esimweni sabo yileyo ndlela kungayo namhlanje ukuthi umuntu banelisekile esimweni sabo kodwa ikhona indlela yokuphunyuka naleyo ndlela ingoJesu Kristu amen nakho lapho khona isizwe esifanayo imimoya efanayo futhi kwakoqobo babengumuntu ekholwayo bekholwa impela kodwa basigeje izifungo sasivumelwane kunjalo namhlanje umuntu uyebandleni futhi ejoyine amabandla amakhulu futhi azame kuba ngumuntu odume kakhulu kunabo bonke edolobheni uma befuna ukujoyina ibandla bathola elikhulu kwedlula wonke edolobheni elingcono kunawo wonke nelicatshangwa kangcono edolobheni balugeja kude kanjani ubizo lwabo bakugeja kude kanjani ngicela kuphela ke wazi ngayo uJesu Kristu ngesambulo sakomoya hayi ngesayense yezenkolo nokuthi ulitadisha kangakanani iBhayibheli noma ubango wesayense yamaKristu iMethodist ufakazi kaJehova kumbe noma ngabe uyini kunendaba ukuthi uyini awusoza kwazi ngezwi ngumoya kaNkulunkulu omembulayo kuwe ngesambulo sakomoya ngekathi uAdamu ensimini yaseyideni noEva ngekathi labo bantwana wayekhishelwa ngaphandle nakho kufika uKhayini nesayensa yezenkolo enhle wathi uNkulunkulu ufanele azi ukuthi senza lokhu ngokwedlula dlula konke kwenhliziyo yami ngizokwakha i-altar elihle ngizobeka izibali kulo ngizobeka izithelo kulo ngizoleza libukeke kahle impela ngingashaleza kuNkulunkulu ngalokhu futhi ngimazise ukuthi ngiqothe enhliziyweni yami wakwenzile mayelana nokuhamba kwezwi uNkulunkulu wayefuna ukukhonza waya kokhonza wenza indawo enhle kukhonzela kuye elikhulu ihlala bishop elihle njengoba belibiza namhlanje futhi walenza kahle walakha kahle wayesefake yatshare kulo wayengesuye umphiki inkolo kodwa uAbela bese ngazinika uNkulunkulu kwakungekho ephepheni elalibhaliwe ngalokathi kodwa uNkulunkulu wembula kuyo ukuthi kwakungesize isithelo esasikhiphe ensimini yaseyideni kwakungesiwa amaphulo kwaAdamu noEva abawadlayo ngokoqobo kwakuyizinto ezokucansi ezazibehlukanisile futhi zabehlukanisa futhi yazi ukuthi ibonakala futhi ngekazi lika-Adamu nangekazi lenyoka eyakuqalayo lokhu wabela ngesabulo sikaNkulunkulu wahamba futhi wathola iwundlu futhi wanikela ngalo noNkulunkulu wathi lokho-ke impela Ngikathi bese ntabeni yokuguqula isimo uJesu wathi muntu uthi mina indodana kaNkulunkulu ngingubani na? Bake bathi unguMose nabanye bathi ungu-Eliyase nabanye bathi unguJeremiya nabanye bathi uyilowo mprofeti wathi kodwa nina nithi ngingubani na? UPetro wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu bhekisisani akusesikho ukuthi ngencwadi akusesikho ukuthi ngesikole awuzange ukufunda ekholeji futhi akukho muntu okutshela khona inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulela lokhu phezu kwaleli dwala ngiyakulaka ibandla lami namasango ideas angeke kudule nakho lapho khona nanto ibandla likankulunkulu ophilayo yilokho-ke phezu kwalelo bandla phezu kwaleso sambulo leli bandla lakhela kuso yisambulo sikankulunkulu unkulunkulu asembulile ukuthi ujesu kristu yindodana kankulunkulu futhi umemukela njengomsindisi oqondene nawe wedlulile kufeni ongena ekuphileni nomoya ongcwele uyanyakaza futhi usebenza amalungeni alo mzimba nanto ibandla kule ndaba noma limpofu futhi kusemishini futhi nime phandle phasi sihlahla seshoba ndawondawo kumbe noma yikuphi uma kusendlini yomunye emhlanganweni wangasese akunendaba ukuthi bekungabe kuphi ubuhle nezinto kumjabulisa uNkulunkulu ngobuqotho benhliziyo ngesambulo ukuthi uJesu Kristu asethulile njengendodana kaNkulunkulu umsindisi wethu uqondene nathi amen. He, siyawuzithola neze lezi zihamba zedlula kanjalo sizozithola na nampo labo laphaya aya khona izingelosi izithunywa labo bashumayeli labo izihlakaniphi lezo zithunywa ezingakholwanga ngenkathi uNowa ehamba ukuyoshumayela kubo futhi wabatshela ngali woza ungene kulo mkhumbi bathi lalelani lo mginqi kangcwele lalelani lolo hlanya ngani akukho mvula ubani wake weza into enjalo na ngani he asinawo amabandla na asisibo abakholwayo na ngani babekholwa ujesu wathi kwakuyoba isizukulwane sasisanda kwedlula ngaleyo nkathi leso sizukulwane sasizophinda futhi ngaphambi njengokufika kwakhe njengoba kwenzeka emihleni kanawa kuye kuba njalo kufeni kwendodana yomuntu ngokuba babedla bephuza begana begadiselana babenorino inevata ngaleyo nkathi indawondawo babenazo zonke izinhlobo zompetho abanazo namhlanje bebutana futhi beqabashiya futhi bebhuka abahleki abahleka usulu kanjalo njalo benesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bephika eqiniso langempela isivumelwano mlezo omusa uNkulunkulu wenza indlela yakhe futhi enika abantu isivumelwano sakhe sakhe ukuthi babekwazi kanjani ukuphunyuka wawunensindiso kuwo insindiso kwakuyindawo yokuphunyuka yini esiyidinga ngensindiso na namhlanje abantu bathi asibhili yini phansi kwesimo sikahulumeni wentando yeningi na yini esiyidingayo na ngingajali ukuthi sinesimo sikahulumeni wentando yeningi engakanani esiyiphilayo sidinga igazi likajesu kristu kunjalo sidinga ukristu ngiyasithokozela isimo sikahulumeni eningi lokho kuhlangene hlangene nensindiso yomphefumulo ngokoqobo labo hulubeni bayodlula nazo zonke izizwe ziyodlula futhi ngime ngelapho ufaro bama khona futhi usungahamba amafide angamashumi amabili phansi komhlabathi ukuba uthole izihlalo zabo zobukhosi lapho zihlezi khona wonke ufaro nemibuso yakhe lo mhlaba nazo zonke izinto zawo ezinamaphutha ziyohluleka futhi zimuke kodwa uJehova uyobusa kuze kube phakade ngokuba uNkulunkulu kafiyo phezu kwedwala eliqinile linguKristu Jesu ngokuba yonke eminye imihlabathi yisihlabathi esibishayo khathale noma kuyo imibuzo iyavuka futhi iwe kodwa wo akukho lutho ngikhathale noma ngabe ku noma yini akukho lutho lukhona lutho lwenkathi ezayo lutho izindlala noma izingozi ezinzima kumbe noma yini okungake kuze kusahlukanise nalolo thando lukaNkulunkulu lukuKristu uma umuntu ezelwe ngumoya kaNkulunkulu useyisidalwa esingasesiso esesikhathi kodwa uyisidalwa sephakade amen wedlulile kufeni wangena ekuphileni wedlulile usewedlulile umsuka wesikhathi wangena ephakadeni angebhubhe neze noNkulunkulu wafunga ukuthi iyovusa ngemihla yokugcina Ngako bangaba nawo wonke amabandla enu amakhulu nazo zonke izikhathi zenu ezikulu nakho konke nikufisayo futhi nisho amahlaya enu amabi futhi nibe nemidlalo yenu yokuwaka namasapho amasopho nayonke enye into eniyifunayo futhi nibe nomshumayelo ofundile emi lapho mhlawumbe ngenza umsebenzi ongcono kukho kunabanye balaba abafana abadadlana olukhulukhulu ukuba azi oABC babo kodwa nginitshele kubiliso ngikaqoka ukuba umfana obengamazi uABC wakhe engishumayeza obemazi uKristu kunabo bonke siyazi bezenkolo abakhulu okhona nazo zonke izimfundo zenu obekungacatshangwa ngazo ngokoqobo ezazi lapha eKentucky esikhathini yesinke side sedlule umfana umdadlana okwakulukhulu ngisho nokuthi akwazi ukufuna igama lakhe uqobo othi inkosi yambiza ukuba shumayele futhi wayefuna indlu yesikole ngani izikhulu azange amnika sona umunye uthisha omkhulukazi ufika ngapho nesibambo ekameni lakhe kanjalo umunye umkhulu udokotela ozoba uNkulunkulu ngani amnika isikole impela wabamba imvuselelo yamaviki amabili kungekho namunye umphefumulo noyiso wabuyela emuva wathi manje mnikeni ngingumthelo wentela nginelungelo lokuba umfana wami yanikwe sona nomfana wami ufanele abe naso naye ngakwabuyela emuva kuyethola futhi wababuza bathi awu sizomnika sona kungenani ubusuku obubili futhi baqhubeka futhi bamnika sona ubusuku obubili futhi ngalobo busuku lo mfana umtetana wasukuma lapho futhi wayengakwazi ngisho nokufunda iBhayibheli wayeyifundelwa ngomunye indikimba yakhe kodwa kekati eyemsamo wayicotshwe ngomoya ongcwele futhi kekati ishumayele icishe amashumi amabili eza ealtare nalo mshumayeli ozazisayo wahamba indlela yakhe wesifazane eqonde eCalvary ealtare impela mfowethu akusikho sikho ukuthi wazini kungukuthi ubani umaziyo yilowo umqondo kuthatha lokho-ke kuthatha kwazi uKristu ukumazi kungukuphila kumenqaba kungukufa masinya kweminye imibuzo yethu imibuzo manje owehlela eGeorgia amatshe aemeleni esambulweni samashumi amabili nanye ishumi nesishiyagalolunye nelamashumi amabili na uma nifisa ukuthatha isikhathi ukuba nivule amabhayibheli enu esingenazo izikhathi eziningi kakhulu manje kodwa ngizozama ukuyiphendula masinyane isambulo samashumi amabili ngikholwa ukuthi ngesamashumi amabili nanye ishumi nesishiyagalolunye nelamashumi amabili yebo kulungile phakathi lapho nizothola ukuthi wayekhuluma ngamatshe elalisendlini namatshe ayeyizisekelo uma nizoqaphela ngikhole ukuthi likhona futhi nevili futhi itshe ngalinye laliyisisekelo akukho nalinye itshe eliyisisekelo namanye kodwa itshe ngalinye laliyisisekelo itshe ngalinye laliyisisekelo njalo njalo futhi kwakunamatshe ayishumi nambili futhi uma niqaphela lawo matshe ayishumi nambili anikeza ngalinye kuqala ngejaspi nesadiyo nokuyike kanjalo kumele itshe ngalinye ebhayibhelini lapho nizithola ukuthi lalibizwa ngetshe lithize amanye awo ehlukile kancane anikaze nizwe ngalo uma ubuka emuva kwisichazamazwi uthola ukuthi yitshe elifanayo igama elihlukile nje liguquliwe
But it starts out with Jasper. Jasper was a stone of
Kodwa lisuke liqale ngeJaspi, iJaspi laliyitshe lika Benjamin noma itshe le indoda yokuqala uRubeni, itshe lokuqala kwakunguRubeni okwakuyiJaspi, itshe lokugcina kwakunguBenjamin, itshe lokugcina ngaphezulu. Manje la matshe ayishumi nambili izisekelo esabekwa phezu kwawo lawo matshe ayishumi nambili ayeleke esihlangwini sesifubo sika-Aroni futhi avuthi ayemele wayengumpristi omkhulu walezi zizwe ngalinye la matshe azo okuzalwa liphakathi lapha kulesi sihlangu futhi ngenkathi abantu bebona lesi sihlangu baqonda ukuthi u-Aroni engumphristi omkhulu waleso sizwe sonke ngenkathi sebebone itshe lokuzalwa kulesi sihlangu manje-ke kathi sithola kulokhu kusemlezweni ka-Fortunaville futhi njengezikhathi eziningi babeletha i-Urimi Thumimi niyayibona iphathwa ephepelini njengendlela ababazi ngayo ukuthi ngabe umlezo wabo wawuyiqiniso noma cha lawo matshe uma babehamba bayosho ukuthi indoda etheni umprofethi eprofethile nalawo matshe onke ayibonisa kanyekanye kwenza imbumbuthela ekukhanya okwakuthatha isafaya ne-Jaspi ne-Rubi wonke lawo amanye amatshe abonisa kukhanya kwawo kwenza umkhulukazi umbala owodwa othingo lwenkosikazi omuhle owaxubanisa yonke indawonye manje namhlanje ngenkathi leyo yurinithi mini yasuswa nalobo obupristi manje leli bhayibheli liyurinithi mini kankulunkulu namhlanje futhi uma umshumayelo ushumayela akufanele nje kube yindawo eyodwa encane lapha futhi yilokho kuphela abeka phezu kwakho amathemba akhe kufanele kube yibhayibheli lonke libonisa umlayezo umuntu awushumayelayo yileyo nto hhayi nje indawo eyodwa bese uthi awu ibhayibheli lisho lokhu o impela lisho izinqwaba zezinto kodwa ufanele kwenze konke kuhlanganiswe ndawonye kuthi uma umoya kankulunkulu ufika bese ungena ezwini likubeka likuhlanganisa konke ndawonye bese kubonise kukhanya kukhulukazi kukodwa nalokho kukhanya kungujesu kristu amen manje lamatshe ayishumi nambili kwakuyizisekelo eziyishumi nambili elasuka laqala kurubeni nogadi futhi kwehle njalo kuye kubhenjamini zizo eziyishumi nambili amatshe ayishumi nambili nalawo matshe ethempelini ejerusalema lisha lasezulwini isisekelo ngasinye siyobekwa phezu komunye wawo okhokho manje phikisizani niyaqaphela manje nizobhekisisa labo okhokho baboniswa kuye impela enye into komunye umbuzo nje chaza isesine izidalwa eziyizilo ezine zesambulo sesihlanu futhi nevile uma unakho lokho khona lapho kusondele noma abanye benu kwesambulo sesihlanu sizofunda lokhu umzuzu nje yisithombe esihle lapha selapha nginaso qobo lwami isambulo isahluko sesihlanu ngase ngibone esandleni sokunene sakho wayehlezi phezu esihlalweni sobukhosi incwadi lotshiwe ngaphakathi nangaphandle nangemuva inamatheliswe ngezimpawu eziyisikhombisa ngase manje leyo akusiyo indawo ngifuna ukuthola phabilana nje izidalwa eziyizilo ezine ake sibone ivesi leshumi nane kulungile mnumzane manje nakho lapho esiya khona kunjalo manje asiqale ngenhla lapha evesini leshumi nambili qhabo ngiqakele nezidalwa eziyizilo ezine zathi amen qhabo kunendawo encane emva kwalokho futhi levile beka ngezwa iphimbo ake sibone umzuzu nje bengikufunda esikhashaneni esidlule o nakho lapha esikhona asiqale evesini lesithupha ivesi lesihlanu umunye wamalunga wathi kimi ungakhali bheka enqobile ingonyama yesizwe sakajuda impande kadavide ukuba ivule incwadi nokuqaqa izimpawu zayo ngase ngibona futhi ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi izidalwa eziyizilo ezine la ngaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe linamakhanda ayisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa abathunyelwe bevela emhlabeni ngifuna nibambe lo mbuzo futhi uma ngingakubambi phansi lapha emzuzweni ngifuna nibuyise futhi ngifuna ukubhekana nalokho imimoya eyisikhombisa yamehlo ayisikhombisa ayesewundlwini o leyo into enhle ngempela awu sifuna ukuthola lo mbuzo womfowethu manje kulungile ningakukhohlwa lokho manje leza layithabathe incwadi esandleni sokunene sakho wehlezi esihlaleni sobukhosi kuthe seliyithabathile izidalwa eziyizilo ezine namalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linamahabhu manje lokho ezine izidalwa eziyizilo ezine lapha uma nizoqaphela manje ake siqhubeke futhi sifunde siqhubeke kancane mahabhu egolide zigcwele izitsha namaphunga nemikhuleko yabangcwele ahlabelela igama elisha ufanele wena aye seqhubeka futhi enza okwawo bonke ukukhonza kwawo enkosini manje lezi zidalwa eziyizilo ezine zesambulo uma niziqaphela yonke indawo nina abafundi bebhayibheli nanoma yimuphi umuntu ozolalela kulokhu ukuqopha ngetheyiphu lezo zidalwa eziyizilo ezine zazinobuso bune isisodwa sasinobuso obunjengobumuntu esinye sasinobuso obufana nenkabi obunye ubuso babufana nokhozi nobunye ubuso babufana nengonyama futhi azizange zehlehle nyovane zazingenakuhlehla nyovane nangakokhumbula incwadi endala esambulo ngenkathi befundisa ngayo eminyakeni edlula ngenkathi ngiyithatha cishe iminyaka emibili lapha ngencwadi yesambulo na inqaba ezingwazi ezindala iyakhumbula bukani zazingena kuhlehle nyovane ngoba noma phi labo ezaziye khona zaziye phambili uma ziye ngapha zazihamba njengobuntu uma ziye ngapha zazihamba njengenyama ziye ngapha zazihamba njengokhozi uma ziye ngapha zazihamba njengenkabi yabo zazingena kuhlehla nyovane zaziyaphambili ngaso sonke isikhathi manje lezo zidala ezizile zine manje ukuze sithole lokhu ngokushesha ngoba angivuni ukuhlala isikhathi eside kakhulu kulokhu kodwa izidalwa ezizile zine isilo bebelile simela manje futhi neyazi lezi zidalwa ezizile zazingekho ngaphandle kalechibini elikhulu noma ulwandle ndawo zikhuphuka kodwa zazisesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi zazikhonza uNkulunkulu lezo zidalwa ezizile zine kuthatha amandla mane enyuka evela emhlabeni nalawo mandla mane ayengamavangeli mane uMathewu, uMarko, uLuka noJohane omunye akamphikisi omunye nomunye wabo njengoba evangeli liqhubeka njengengonyama liqine ngqi linesibindi evangeli linesibindi njengengonyama futhi liyinkosi njengengonyama uma liya ngasebusweni bomuntu linobuhlakani futhi lihlakaniphe njengomuntu uma lihamba ubukhozi linamaphiko anejubane nokuphakama okuphakeme niyabona ukuthi ngisho ukuthi nina uma lihamba njengenkabi ihashi lomsebenzi elingadonze inkabi yomsebenzi engadonze umthwalo evangeli izidalwa ezizile ezine okungamandla mane okwakungo Matthew, uMarko, uLuka noJohane amavangeli mane ezwakale ebukhoneni bukaNkulunkulu lokho kokuyi uma nitabelile zazinamehlo ngaphambili nangemuva zaza noma be lapho siye khona sasibonisa zazibona yonke indawo ezaziya kuyo nalawo ngamandla amavangeli lapho liphuma linga linokuhlakanipha kumuntu linejubane lokhozi linana namandla amandla atwenzayo umthwali imthwalo njengenkabi lino nokuqina ngqini sibindi sekonyama yabo ngamavangeli amane angamandla mane sambulo isahluko sesini kulungile manje ulandelayo ngobani abangamalunga angamashumi amabili nane na kulungile ngikholwa ukuthi lokho bekungaba sese ngobani abangamalunga angamashumi amane nane na manje lawo ulula nje bezingangena kuwo malunga angamashumi amane nane lalihlezi phambi kwisihlalo somkhosi lokho kusengikholwa ukuthi kusevisini lesine ilapho kutshelakala khona kwaphuma elinye ngifanele ake sibone ngine isine ishumi kulungile isambulo isahluko sesine nevesi leshumi kunjalo sizofika kukho futhi amalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni somkhosi akhuleka kuyo ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonse imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi ufanele wena wonkosi ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa manje amalunga angamashumi amabili nane ilunga ngumbonisi manje utaphelani aye ngokhokho abayishumi nambili nabapostoli abayishumi nambili futhi ayehlezi eyishumi nambili ngakulolu hlangothi neshumi nambili ngakolunye engamalunga angamashumi amabili nane hayi ngokhokho abayishumi nambili ngakolunye uhlangothi itestamente elidala abapostoli abayishumi nambili ngakolunye uhlangothi betestamente elisha akashonga yini ujesu ukuthi niyohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-israyeli na manje izisekelo bukali kukhona ngisho nomuthi phakathi lapho nomuthi ngapha nangapha uthela izinhlobo eziyishumi nambili zesithelo futhi ithela izithelo sayo kanye ngenyanga okuyizinyanga eziyishumi nambili ngonyaka inikela izinhlobo eziyishumi nambili zesithelo minyaka yonke lapho wedlula ishumi nambili enombolweni yokukhonza niyabo futhi kunamashumi amabili nane bekungaba amashumi amabili nane abapostoli abayishumi nambili nokhokho abayishumi nambili asesihlalweni sobukhosi kulungile manje vesi lesine noma umbuzo wesine yayimele ini intambo ebomvu kuGenesisi wamashumi amathathu nesishiyagalombili na ndembe bomvu umaniza qaphela kwakukujuda futhi wayenamadodana nenye yamadodana akhe yakana kwesifazane wasekhanani nalo wesifazane wasekhanani wayengena abantwana nendodana yakhe yafa kwasekuthi-ke umthetho ngalo nkathi wawungukuthatha indodana elandelayo yayithatha umkamfowabo bese ivusela inzalo ofileyo neke indoda ayibambisananga futhi yenze njengoba yayifanele yenze inkosi yayibulala manje-ke yayinendodana encane ngakho ujuda wathi linda le ndodana yize ishayele ikhule ize ifike endaweni lapho osungayishadisa khona Ngikade sekulilo wafika endaweni lapho washadisa khona inkosikazi yokuqala yabafowabo ababili. Awu, wayefanele kumthatha ngaleyo ngathi kuba avusela abafowabo enzalo ababekade befe phambi kwakhe. UJuda akamneyanga owesifazane waseKhanani indodana umfana futhi nje amdedele aqhubeke. Ngakubona isifazane ukuthi wayenza kungalungile, ngakho uyaphuma futhi uzisonga ngeveni phezu kobuso bakhe. Wayesehlala endaweni emphakathi njengoba bekungahlala isifebe. UJuda uyafika wayesemthatha usifazane njengomkakhe futhi wayeyisifebe futhi wahlala naye. Futhi wathi usifazane wathi, awu, yini obunga yititiliza ngami na? Futhi wathi usifazane wathi, ngimnike izinyane lembuzi. Wathi, awu, nginike isibonaliso ukuthi uyokwenza. Ngakho usifazane wathatha udondolo nendadatho yakhe kanjalo njalo wayesekugcina. Futhi ngenkathi beletha izinyane lembuzi abasitholanga isifebe ngoba sasingesiso isifebe. Ngokusikashana wayeza vele obala ukuthi wayesezoba kumama. Futhi ngenkathi evele obala ukuthi wayesezoba kumama, bafika bamtshela uJuda umalokazana wakho udlale ingxenye yesifebe. Bathi ngenxa yokuthi usezoba kumama nabafana bakho bobabili bafile, wathi awu, uzobizwa futhi ashiswe. Futhi ngakwathi kumele yize uJuda wayesethi umuntu owenza lokhu wayengumnikazi walolu dondolo nale ndandatho kulungile. Lowo kwakungu yisezala wayesethi ulunge kakhulu kunami. Bathi ngenkathi esazi ukuthi abantwana bakhe wayesezobelethwa babengamawele, futhi ngenkathi iwele ingane yokuqala eyayizozalwa, umkhuba omdala wamaJuda, umntwana wokuqala unobuzibulo, umntwana wokuqala ukuphuma, nalowo kumlani kwakungumntwana wakhe wokuqala. Akukho nomunye wabo bonke abanye abafana owayenabantwana ngaye wayengagaze abe nomntwana kwaze kwaba yilesi sikhathi. Ngenkathi umntwana wakhe wokuqala phuma kwakuyisadla nje, nombelethisi wayethandela ngomuthi wabomvu ngoba umushwe obomvu wawukhuluma ngokuhlengwa ukuthi indodana yokuqala yentombi uMaria yayizoba ibe nomushwe obomvu wokuhlengwa. Futhi ngenkathi ebuyisele isandla sakhe muva omunye ufika kuqala, futhi ngenkathi yenza wathi, wenzelani lokhu na? Omunye unobuzibulo. Ngakho lokhu Genesisi 39:2 kuchazayo yabo ukuthi umntwana wokuqala wayeselokhu ekhona kuze kube sekufikeni kweNkosi uJesu Kristu, ukuthi wokuqala wayengaphansi komthetho wokuhlengwa. Niyazi ngathi umyuzi omncane, niyazi ngikhulume ngawo ukuthi amehlo awo lali nokunye izindlebe zawo zephukeza bheka phansi, kodwa uma wazala nobuzibulo elingenacala iwundle liphelele lapha endaweni yawo. Nakho ke ngakho lokho kwakungokobuzibulo ingane yokuqala yaphuma kuqala kunina, futhi basibonile lesa sandla futhi bazi ukuthi singabuyela emuva, futhi ngesikhathi ifuqela phambili isandla sayo kukhombisa ukuthi yayinabo yaba ngeyokuqala. Umbelethisi wabopha intambo ebomvu wayithandela, yayisisihoshe isandla sayo nebo, kodwa ngokoqobo yayingeyokuqala. Lowo kwakungumushwe obomvu, umushwe obomvu une konke ebhayibhelini kuchaza kuhlengwa okwakukhomba phambili kumntwana wokuqala efika. Kuzale ihashi lokuqala, kuzale inkomazi yokuqala, noma ngabe kwakuyini, yonke into eyazalwa kuqala evele kuqala iphansi kokuhlengwa yayifanele ihlengwe, yonke into yayifanele ihlengwe. Haleluya! Oh, lokho nje kuyangicucumisa. Niyakutshela nako kuqala kwakufanele kuhlengwe, kwakungumthetho. Libonge igama leNkosi. Singekathi uJesu Kristu ezalwa wahlenga umhlaba wonke ngempela wakwenza. Wengumhlengi wase sonke isityalo sakhe sadalwa emhlabeni, wengumhlengi. Futhi koko ukuhlenga kulele kuye, futhi yikho enye indlela yanhlobo ongake uze ngayo ngemisebenzi emihle ngokujoyina ibandla kumbe noma ngabe kuyini. Kufanele uze ngalowo musho bomvu, lowo mhlengi oyisihlobo somndeni. Kulungile manje, oye olandelayo uthi ziphi izipho, ziyini izipho ezizothunyelwa mayelana nokufa kofakazi ababili esambulweni seshumi nanye na? Futhi Palma, uma ungenakubuza mibuzo manje ukuhlengwa le midwa lapha lo musho obomvu, siyabona wawusho uhlengwa. Manje umbuzo olandelayo uthi ziyini izipho esambulweni seshumi nanye na? Kuzofika isikhathi manje nakho kuzophendula umbuzo waphendulwa ngobunye busuku umngani wami kumshumayela ubhalayo mayelana namaJuda ukuthi kwakuzoba njani. manje lamajuda lini minyaka emithathu nengxenye ethenjiswe wona bangakwaziyo lokho na amaviki angamashumi esikhombisa lethenjiswa wathi uMesiya ufika futhi anqunywe maphakathi uKristu washumayela iminyaka emithathu nengxenye wabulawa ngayo impela iminyaka emithathu nengxenye washumayela iminyaka emithathu nezinyanga ezizithupha kwaseke kuba yisinengiso esenza incithekalo iMuslim yaseOma yabekwa emhlabathini ongcwele njengoba uNkulunkulu asho iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kokuba kwenzeke yayizobe imilapho umprofethi wayibona futhi uyibonile wayesethi babeyo abezizwe bayoba nokuphatha lapho kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe manje kusekhona namanje iminyaka emithathu nengxenye ethenjisiwe kumanitaphela labo fakazi besambulo ishumi nanye baprofethi inkulungwane izinsuku ezingamakhulu amabili namashumi eyizithupha impela iminyaka emithathu nengxenye manje futhi babembethe ingubo yamasaka manje bhekisisani inkonzo yabo lokho abayiko manje labo fakazi ababili bayabulawa manje babuyela kumaJuda ngemva kokushitsha lebandla labezizwe ibandla labezizwe liya ekhaya liyela isidlo sakusihle somtshato futhi njengoba uRebeka wathathwa wafaka endaweni ka-Abrahama no-Isaka futhi lapho washada futhi uRebeka no-Isaka baphuma neva ligcwele layo yonke into u-Abrahama ayenalo lonke layo ku-Isaka ngokoqobo futhi lalingeke lize ku-Isaka u-Isaka aze agale kuqala oh haleluya nakho lapho khona loKristu uba uNkulunkulu hlala kulowo phelele umzimbo owonakalisiweyo kokuphelele kuze kube phakade nakwiphakade ngokathi iwundi nomlobakazi lishada ezulwini liphuma lihambe lisefene ligcwele ngokoqobo uYisaka noRebeka bavela besefeni eligcwele Futhi kakhathi lomkhupho usaqhubeka ezulwini womlobokazi umlobokazi wabezizwe shada inkosana indoda nakaNkulunkulu enkazimulweni bese shada kuneminyaka emithathu nengxenye eyenzekayo ngenkathi uMose no-Elijah ukungukuthi uMose akazange angabibikho qaba umzimba wakhe wathwalwa isingelosi samtshatsha akabhubhanga inyama akabolanga wayengumfanekiso phelele kaKristu wafa nezingelosi zamthwala futhi ngisho nodeveli akazi ngisho nokuthi wambelwaphi futhi wazama ukuphikisana noMikayeli ingelosi enkulu ngokumbelo kwakhe lokho iphepheli elakushoyo uNkulunkulu wamenyusela ekuhlithweni Ujwelithi ngikathi ihamba lapho umprofeti kaNkulunkulu wahamba wehlela eJordani wakhumula ingubo yakhe wayeseshaya amanzi ayesehlukane kwase kudlela sonxele wayesenyukela entabeni uElisha wathi ungilandelelani na wathi ngifuna ukuphinda kabili komoya wakho wathi ucele into elikhulu kodwa uma ungibona uma ngekathi ngihamba amehlo akhe ayelokhu empekile Evuka isikhashana yafika phansi vele ezulwini inqalo yomlilo nezingelosi zomlilo amahasha omlilo noElijah wekhwela wayeseya enkazimulweni akazange kuze kufa wahlwithi uzofanele afe futhi uma nizobhekisisa laba abaprofethi ababili besambulo seshumi nanye benza yena impela into efanayo eyenziwa nguMose noElijah wena uthi futhi Branham uqonde ukungitshela ukuthi uElijah noMose uzaphila na ngokoqobo ngani ngaphambi kwentaba yokuguqula isimo entabeni yokuguqula isimo ngaphambi kokuba uJesu aye eCalvary lapho kwama bobabili uMose noElijah bemi lapho bekhuluma naye impela bakwenza bafile futhi babengakaze bafe bangabafayo bafanele bafo ngakho basezimweni zikhazimulisiweyo belindele leso sikhathi Kwase kuthi ngegathi sebebuya futhi bashumayela ngemashimi nyaka emithathu nengxaki ephansi kokugcoba lombabathizi kwamangcwele izibusiso sithathwa kwabezizwe nebandla liyahlwithwa nelibandayo ibandla ligcina umthetho lizingela lixoshelwa ukubanjwa njengezinja yikhomanisi neqembu lamaRoma futhi uma bezingelwa lixoshelwa ukubanjwa futhi babulawe Baba yabulawake lapho abaprofethi bashuma yeleminyaka emithathu nengxenye nephepheli lasho ukuthi babulawa ngomkhulu emgwaqeni obizwa ngomoya isotoma legibhithe lapho inkosi yethu yabethela khona lokho kusemuva eJerusalema niyabo emuva eJerusalema libizwa ngokomoya futhi balala emgwaqeni izinsuku ezintathu nobusuku kwase kuthi ke ekuphelele kwezinsuku ezintathu nengxenye umoya wokuphila ungena kubo futhi bavuka babefanele bahave njengabanye abafayo babefanele bakwenze Ngakathi bebulala laba bashumayela babili, bashumayela bamelana nokungalungile futhi baletha umlilo ophuma ezulwini. Ubani wenzela khona? Ngiyabo, balethe izinhlupheko ziphuma ezulwini futhi bashaya umhlaba ngokukhulu kushesha futhi nomanga siphi isikhathi ababefuna ngaso. Futhi baletha umlilo ophuma ezulwini base bemisa abazulu ukuba angani. Inqobo nje uma babefuna kukwenza, kwakungubani lowo na? Nguye impela uMose noElijah futhi nampo labo bafakazi ababili. Ngikagathi bedlube ibandla noma yizwe ngokushumayela kwabo futhi bemukela abajuda bewayibuyisa futhi bewabuyisela kuphendukeni bewabuyisela kubakholwe ngikathi ebolo Jesu afike lomlobokazi bayothi bekani lona nguNkulunkulu wethu ebesimlindele lo nguye kodwa akafikeli wona ufikele umlobokazi wakhe nomlobokazi wakhe ngikathi uJosefa eyongena kibhitshe akabathathanga abafowabo kanye naye kodwa waba nomlobokazi wakhe lapho ngokoqobo kodwa ngikathi ezazisa kubafowabo kwakungekho muntu owaye khona kunjalo impela ngikathi ezazisa yena uqobo kulawo majuda akuyi kubakho muntu lapho kodwa amajuda nampo labo babulela uJosefa bebi lapho wayesethi awu nginguJosefa umfowenu wayesekukhalezi ngembezi basebethi manje siyazi ukuthi sinecala ngoba sambulala into efanayo lawo majuda yobana leso sikhathi esikhulu sekathazo ngaphambi njenga kufika manje sokuhlutsha kuwaxosha ebuyela muva yangena ezweni lendabuko kuwaxosha njengesikejane sezivu ebuyela ntabeni kameli ngaleya lapho inkosi uJesu efike lomlobokazi wakhe futhi bayambona bayothi ilowo ebesimlindele nango uyovuke nokuphilisa amaphikweni akhe kunjalo nebandla insali yamajuda ngenkathi ekugcineni bulala labo abaprofethi ababili futhi balala emgwaqeni ngokomoya obizwa ngesetomane negibhithe lapho inkosi yethu yabethelwa khona bathumela izipho omunye komunye izwe liyakwenza manje futhi palma ulapha buke emuva emlandweni wamaroma futhi uzothola ukuthi sinye kuphela isizwe kulo lonke izwe sake sathumela izipho emva kwempi lo ngumbuso wamaroma.
That's the reason I say that the
Ngikho lesi sizathu ukuthi uChrist uphume Roma, isilo siphume Roma, ngeke saphume eMoscow, sivele Roma, uDrago Bombo wamakwesifazane, ukuba ushobatele umntwana wakhe mazike nje emva kokuzalwa kwakhe. Lo devil, ekuphi lo devil nawe? Ekubani nawe? Kesari Augustus, owathi umela futhi wabulela abantwana abazukela iminyakele emibili ubudala kwendle, uDrago Bombo, uDrago, isilo sisha amandla, amandla amaRoma, ahlupha futhi azama ukuthola lo mntwana uChristu. Naleyo efanayo, sasaka izikhathi amaRoma, amaRoma angabahetela abadala ivamise ukuba nokunqoba kukhulu. Ayethi umela manje amhlophe nayo yonke into komunye nomunye, njengezipho ezinjalo, njenge zikhumbuza ngakho lawo matsho elani okwakuyiko kwakuyizipho ezincane ezazithunyelwa phakathi kwebandla lamaRoma ngokoqobo vele kufanele kube njalo ngamakhona lapho eVatican City futhi ngakuqinisa ngebhayibheli uPapa efake umqhele ohlanganiswe kathathu Vicarious Fili Dei zonke lezo zinto engizizwile kanjalo njalo kuyiqinisa ngokoqobo iqembu lezenkolo libusa zonke izizwe eziphansi kwezulu futhi liyakwenza nanto linjalo. Ukukho kumelene nabantu abangamakatolika qhabo mnumzane balunge nje njengawonke omunye umuntu kodwa inkolo yabo iyiphutha ngokwaleli iBhayibheli uma leli iBhayibheli liqinisile bona basebutheni bathi aba akule ndaba ukuthi iBhayibheli lithini ukuthi ibandla lithini sikhole ukuthi iBhayibheli likhuluma ngegunya liphakeme ngokoqobo yizwi likaNkulunkulu. Ngakho niyabona lapho la matshe athunyelwa ngaleyo nkathi yesambulo lapha nganga matshe ayeyizipho bethumelana ngawo ukukhombisa kuphela ukuthi iBhayibheli lathi isambulo lapha sathi onokuhlakanipha makabale izibalo zesilo onokuhlakanipha angenze ukuthi nokuthi onomoya weziphiwe wezithile angenze ukuthi nokuthi niyabona ukuthi ibandla lifishane kanjani na.
A young man asked me this morning.
Ndizwe ngibuzile kulukukusa mayelana neziphiwo zikamoya ngokukhuluma ngezilimi. Ufose mncane eqotho empela. Ngikholwa ukuthi uzoba kumfundisi kolunyelo lezi zinsuku. Namayelana nebandla ngathi kuningi kakhulu kwakho okuyinyama. Sikufuni lokho. Kodwa sifuna into yangempela. Silangazelela ukuba nathi. Ngabe yakufundisa ebandleni into yokuqala niyazi oyithelayo umunye unolimi umunye unehubo bese ke uzofanele ulwe nento oyikhiphe kodwa uma uNkulunkulu enikeze isiphiwo ngokuzibusa siyozibonakalisa kunjalo niyabo lezo yiziphiwo zikaNkulunkulu lokho akuthumela ebandleni enzele kunqoba. Manje umphiki Kristu unento enjengesizathu esimelayo nesiphikisayo unene nentele phelikwezele yokukwenza naloo ngumbuso wamaroma othumele izipho komunye nomunye izipho zemvelo uNkulunkulu uthumele iziphiwo zokomoya kubanqobi umroma uthumele izipho zemvelo komunye nomunye sikholwa ukuthi umoya ongcwele ungumoya simemukele ngombhaphathizo ovela phezulu ibandla likatolika liyafundisa isidlo senkosi esingcwele eucharisti esingumzimba kakristu ukuthi uma wemukele lesi sinkwa nekosha ngumoya ongcwele umoya ongcwele isidlo senkosi esingcwele eucharisti niyabo sikholwa ukuthi ucezu lwesinkwa sikholwa ukuthi singumzimba kakristu silungiselela ukusithatha emizuzwini embalwa sikholwa ukuthi simele umzimba kakristu kodwa akusiwo lowo ngumehluko phakathi kwemfundiso yamakatolika namaprotestane yabo ibandla likatolika umzimba izinkwa singumzimba ongempela ibandla linamandla okuguqula lokhu sinake nalibona ikatolika lidlula esontweni likhothamisa ikhanda lalo lenze iziphambano na futhi ngoba lokho kukhanya kuncane kuyavula uchaya esontweni lapho phansi kwalelo thabenakele lincane linokukhanya kuncane phakathi lapho nalezo sinkwa ikosha sibekwe phakathi lapho nalowo ngumzimba kaKristu futhi uma uthetha lokho ngokoqobo uthetha umzimba wangempela kaKristu esidlweni sakho sokuqala nezivumo zakho kanjalo njalo uthatha ngokwempela umzimba kaKristu sithi simele umzimba kaKristu niyabo ukuthi asiluthe ezweni kodwa ucezu lwesinkwa futhi ngale ndaba ngisho uma kwakungezise sinkwa uma kwakunoma yini enye into yayizomela okufanayo nje impela noma ngabe ba njengalaba bantu abathi ngeke kwaphaphathize echibini ngifuna kuphaphathize emfuleni ngwenza mthuko muni inqobo nje uma upaphathizwa na uma kusechibini ne ngani uFilipu wapaphathizwa echibini ngenkathi umthenwa ephaphathizwa ngenkathi uFilipu ephaphathiza emthenwa echibini umoya ngcwele wamhlitha ngangokuba wamhlitha uFilipu akabonwanga amamayela angamakhulu amabili wamhlitha emoyeni umnika inqole vele zulwini amamayela angamakhulu amabili amen kuyamangalisa. Manje bayoba kupha abangcwele emva kokubusa eminyaka eyinkulungwane na futhi hlobolini lomzimba abayoba nalo na ngizobuyela emuva kulokho emsizaneni bayoba noJesu. Kulungile umbuzo sikhombisa sizozehlulela kanjani izingelosi na lokho kutholakala sizozehlulela kanjani izingelosi na ngokuba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu izingelosi yizinceko singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu neBhayibheli lasho ukuthi siyohlulela izingelosi kunjalo.
Now if you
Manje umani umbuzo wesishiya galombili kungani izinwele ngenxa yezingelosi zabaseKorinte bokuqala na manje omunye akakuthelela abaseKorinte bokuqala isahluko seshumnanye futhi sizobona lapho ukuthi nizothola ukuthi kwabaseKorinte bokuqala eseshumnanye sithola ukuthi uPawulu uyakhuluma ake ngiwelele kukho umzuzu nje sizobeke sesikufunda ngokusheshsha impela sizobeke sizoba nakho phansi kukhona engifuna ukukusho kuleli elinye ivesi lapha engethemba ukuthi inkosi isinika khona indlela esifanele sibe nakho uma omunye ekuthola ngicabanga ukuthi leso isahluko seshumi nanye ya kulukile manje lalelisisani nisondele ngempela manje ukuze nizoqonda manje thatha wonke unembeza wakho bese ufaka ephaketheni lakho le vest ukuze kube semva kokuba sekifunde lokho niyabo ukuphawula ngakho lalelisisani lona ngoisho kanje inkosi yibani ngabalingisi bami njengokuba ngisho ngilingise uKristu uPaul wathi lingisani mina njengoba nje ngilingise uKristu manje ngiyanibonga bazalwane ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke nokubambelela ezifundisweni njengokuba nginike kini kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda inguKristu nenhloko yowesifazane iyindoda nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Niyabona ukuthi kukanjani na uNkulunkulu uKristu indoda owesifazane manje ileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofethi ikhanda layo limboziwe ihlaziswa uKristu Kristu. Kepha yilowo nalowo wesifazane osuke khuleka nokuba profete ikhanda lakhe lingagutshuzelwe. Uhlazise ikhanda lakhe. Manje sinomzuzu nje futhi nginikhombise ukuthi izinwele kowesifazane ziyisembozo sakhe. Ngokuba lokho kunye nokuthi uphucile lokho kusho ukuthi uma ezogunda izinwele zakhe khona ke akaziphuce ngokuba uma isifazane engagubuzele akagundwe ukugunda kusho ukuphuca nebo kodwa uma kuyihlazo kwesifazane ukuba gundwe noma aphuce akagubuzele manje sifinyelela ngqo phansi emuzweni lapha ubuzayo nebo kulungile manje kuyiphutha ukuba inenekazi ligunde izinwele zalo ngokwebhayibheli manje lalelani khona lapha futhi nibone ukuthi ibhayibheli aliyiniki yini indoda elungele lomthetho ukuba ihlukanise nomkayo uma igunde izinwele zakhe nibone ukuthi lokho kunjalo noma cha. Uma indoda ngokuba nempele indoda ifanele ukumboza ekhanda layo lokho ukuthi nezinwele zinde lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu kepha owesifazane ukulo udumo lwendoda senake nacabanga ngalokho na manje ngifuna ukuma lapha ngoba ngifuna lokhu kuzike phakathi kahle kakhulu nebo futhi manje kubulani ngibone amashumi ezinkulungwane zabesifazane abathandekayo ngiyabazi khona manje lenqwaba yabo behlezi kuleli bandla enezinwele ezimfishane ongamaKristu futhi engibeka kukho akusini yindlela enifundiswe ngayo nebo yilokho-ke umshumayeli wenu akazange nitshele lokhu kodwa uma noma yimuphi wabesifazane ngasethabenakele kanje yalo khona ke banecala niyabo ngoba ngempela siyabatshela ngakho manje bekusesani lokho indoda ngokuba ivesi lesikhubisa ngokuba indoda manje ubani ukhulumayo lapha na manje ngesinye isikhathi ininikazi lithi oh uPawulu wayengumzolo wesifazane omdala awu manje sisekuloko asiphenye manje ngapha ngoba sikalathiya bokuqala isishiyagalombili futhi sibone ukuthi uPawulu uthini ngalokhu nebo ngoba sikalathiya bokuqala isishiyagalombili nizothola ukuthi uPawulu washo lapha ngoba sikalathiya bokuqala isishiyagalombili noma kungaba yithini noma yingi Lose vele ezulwini shumayela ivangeli liphambene kunaleli esenivele nilizwile mayibe ngoqalekisiweyo manje ningangisoli mina solani yena nebo ngokuba nempele indoda ayifanele ukumboza ikhanda layo kakhulu isodumweni nasemfanekisweni kaNkulunkulu kepho isifazane ukulo udumo nomfanekiso wendoda. Manje phesizani ivesi elilandelayo ngokuba indoda ivelanga kowesifazane kodwa kowesifazane ungowavela endodeni ngokuba indoda ayidalelanga kowesifazane kodwa owesifazane wadalela indoda. Manje ngiqonde lokhu manje kothando lwangempela nobumnandi futhi ngethemba ukuthi niyakuqonda ngendlela efanayo engikusho ngayo lokhu kodwa iMelika njengomhambi wamazwe ngamazwe iMelika ineminye eyehle isithunzi kakhulu kwedlule yonke imigomo yabesifazane babo kunoma yisiphi isizwe emhlabeni iParis iFrance bingaba yibhilidi eliphakeme kakhulu ngasekucaleni le ndlela yeMelika elivumela abesifazane benze ngayo yihlazo ngingenaqonda yini ukuthi ngulo wemelika ngowesifazane na ngingakufakazisa lokho ngini ngaleli bhayibheli kunjalo niyaqonda yini izozanga leyo ndlela ukuze ibandle likatelelikwazi ukungenisa ifundiso yabo yentombi uMaria na. Manje uma isifazane engezelwanga indoda hayi uma indoda engezelwanga isifazane kepho isifazane wenzele indoda pho uzomkhonza kanjani isifazane na niyabona. Manje okwakwenzayo kwaqala eParis kwase kwehlela eHollywood manje eParis isiza eHollywood ukuba bathole izitayela zabo futhi bathole izimfashini zabo nezinto kungukwehlisa izithunzi kwabesifazane bakini baseMelika kuyini na izizwe zakithi sezibe zincane kakhulu sebeze bayiphuca indoda yemisebenzi futhi bakhiphela abesifazane kulezi zindawo sekuze kwaja amaphesenti abo angamashumi esishiyagalolunye cishe ayizifebe futhi ukhuluma ngendoda ihambile impela ngoba anabesifazane phandle lapho emisebenzini yawo futhi asehle isithunzi kakhulu aseze abeka abesifazane njengezikhulu zokuthula emgwaqeni lelo yihlazo kunoma yisiphi isizwe yebo mnumzane nizokwenzani ngakho la wenzani ngakho futhi brenem na ngifanele ngikuhloniphe ngisakamusa semelika ngenza lokho ubazomkhulu athi angikwenze uma ngike ngaze uma umndeni uke wazi walahlekelwe inhlonipho yawo yomndeni abantwana balahlekelwa inhlonipho kumzali lowo mndeni udabuka ube izicucu Uma yiyo uma ibandla lilike lilaze lahlekelwa yinhlonipho yomelusiwalo ngane lobandla liseko futhi uma isizwe sike saze salahlekelwa yizinhlonipho zazo zenkantolo ephakeme nezinqumo sayo lezi sizwe sesihambe saba yizicucu kunjalo impela sifanele sizihloniphe lezo zinto zingubaza omkhulu nebo kodwa kulungile kuqaleni uqobo minazi yini ukuthi indoda ebhayibhelini kagele sizwe sahluke sokuqala ngeke uNkulunkulu etalo isifazane nene ndoda futhi wenze indoda labesifazane noNkulunkulu watshela u-Eva ukuthi umyeni wakho uyobusa phezu kwakho abe ngumbusi wakho khuluma lokho emelika bese ubona ukuthi uzotholaphi fani akusikho lokho wesifazane ubusa phezu kwendoda bafanele bakwenze lokho izindawo zomphakathi zibekwa bengingalethi abesifazane ukuba bengingakwenze ekameleni lami lapho ngamadazini abesifazane abaqotho angisho ukuthi bonke abesifazane bafanele ngesinye isikhathi basebenze mhlawumbe banomyeni okulayo noma kuthize futhi badingeka basebenze kodwa uma bengadingekile ukuba basebenze abafanele bakwenze indawo yabo esekhaya inqaba yabo encane yelapho impela abafanele babe khona labesifazane bakini basemelika ubenenhlanhla ukuba bahambe futhi badle ingulube noma bafe ngisho nakuzo zonke izilwane kanjalo njalo uma leyo nto inqoba yenzeka futhi yehlise sithunzi sonke isizwe sayo kukhona inyoni encane e-Afrika futhi iyinyoni encane engofayo manje ngokwejelekile isikazi njalo libi kakhulu kwezimbili iduna njalo lihle kakhulu inyamazane yeduna idiye inyamazane yeduna i-elk inkwali yeduna inkukhu yesiliza futhi njalo kakhulu kakhulu ngoba isifazane inyoni yasekhaya ihlala ezindlekeni khulisa amachwane ayo iyazifihla kuklebe enyokeni kwinkentshane ikoyote noma yiziphi ezinye yabo ukuba ikhulisa amachwane ayo kodwa esintwini lapho ebulilini owesifazane noma isifazane unqoba ngobudle njalo wohlobo olwehlisa izithunzi e-Afrika thatha inyoni kukhona inyoni encane lapho nokuyiyona yodwa emazwenikazi engazi ngayo ukuthi isikazi lithe ukuba lihle kakhulu kunetuni futhi uma yenza leyo lenyoni isifebe sanjalo njalo iyokwedla yenyuka futhi ithola umada bese iphume ikijima bese izalele incwetshane yamaqanda yemva kokuba isikwelane nenye bese idedela umada ahlale emaqandeni ngenkathi isahamba futhi izingela omunye umada kunjalo impela niyabo niyabona ukuthi ngisho kuthini na Hey manje bukane melika namhlanje ngabesifazane bakithi insizwe sekentaki yakitshele izinsuku ezimbalwa ezidlule ukuthi kwakukhona abesifazane abangamakhulu esishiyagalombili besebenza esikhungweni esithize lapha eKentucky futhi yathi bekungenzeka ngizizwe ngiphephile kufungeni ukuthi amakhulu amane abo yizifebe zasemgwaqeni uqobo ngabesifazane abashadile benabantwana Umunye umfo wakhiphela umkakhe lapho wayesemsebenza ngeplanke futhi wathi abulale nomunye waqhubeka ukuba ayodubula indoda nomunye sika futhi yelwa lokho kufanele kube njalo lokho kulungile bekwesifazane emuva ekhishini lapho engawakhona kodwa-ke yonke into izoba kahle kodwa nimbeka phandle lapho emsebenzini omphakathi usephelile Abso angigusha lokho abesifazane basemelika bayagigitheka ngekhala labo futhi bathi akukho lutho kulokho futhi ngikhombise impela ufanele ukwenze ngoba ibhayibheli labikezela ukuthi niyokwenza nifanele likwenze futhi lapha nxa kwakuvamile kudala ebandleni le-Methodist uma isifazane gunda izinwele zakhe wayekhishelwa ngaphandle kwebandla impela bakwenza yebo ngempela amanazarini biglim horiness amaphentekostali wonke ayivamise ukukwenza kwenze kani na niyazi ukuthi kungani na ninezingi zitabane emva kwepulpiti kunjalo impela umuntu uyesaba ukuthi ithikithi labo lokudla nesaba ukuthi nizobaxosha esontweni nibaxoshe ebandleni babe ngenaso sona impela isibindi sokuma bame ezwini likankulunkulu noma ngabe kwakulimaza kumbe noma ngabe kwakungalimazi kunjalo impela lelani lapho indoda engumbusi bacabanga ukuthi ungabuse yindlu awusuye umbusi wendlu wena ngokoqobo awusise isigqila manje kodwa wena ungumsizi lodamu indoda inokubusa phezu komkayo futhi ibophezeleke kuphela kumkayo uNkulunkulu wenza indoda iphendule ngomkayo manje funda futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uyakusho yini lokho manje Ngokuba indoda nempela ifanele ukumboza ikhanda layo kakhulu ikuwo umfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Nkulunkulu kasuye isifazane, uNkulunkulu indoda. Niyazi ke kathi benze intombi uMaria nakho konke lokho futhi ba-intercy noma izinxuselo nayo yonke into enjalo futhi bakhuleke intombini uMaria. Niyazi ukuthi kungikhumbuzani na uNkulunkulu kazi omkhulu uDiana uPawulu amkhuzayo futhi omxosha. Kunjalo wathi ngani uNkulunkulu kasuye isifazane? Udala lawela endle futhi bathi uNkulunkulukazi waphosa phansi umfanekiso wabo ingalosisizathu sifazane eKorinte nasenhla phakathi lapho owayekhonza uDiana babefuna ukuba ngabashumayeli. Bathi ngani umoya wasitshela ukuthi singashumayela? Wathi ini laphuma kini yini izwi likaNkulunkulu futhi lafika kini kuphela na? Uma umuntu ezisho ukuthi ngomoya noma umprofeti magazi ukuthi engikushoyo kuyimiyalo yeNkosi. Usifazane makathule futhi abe ngaphansi kwezintobeko ebandleni ukuba angafundisi noma abe nayilibi kunye. Kunjalo impela lokho umbhalo wakushoyo niyabo futhi uNkulunkulu uzokwenza isigejane sabashumayeli baphendule ngalo. Oko ngosuku lokwahlulelwa awulalelani wena uthi awu ngiyakutshela ngafundisa lokho senazi kangcono manje kunjalo uma wena noma umunye umuntu eqala ukuthatha ithamo lomuthi nomunye umuntu ekutshela ukuthi ngumuthi onobuthi bese uqhubeka futhi uthathe noma kanjani lelo yiphutha elingeli lakho emva kwaloko niyabo. Manje lalelani lokhu ngokuba indoda ayivelanga kwesifazane kodwa ngowesifazane ovele endodeni. Ngalokho-ko owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Noma yimuphi umunye wenu uyakufunda na? Ngoba seKorinte bokuqala isahluko seshumi nanye nevesi leshumi. Uma niqaphela uPawulu lwesithunzi ngani sezingelosi ngoba seKorinte bokuqala ngoba izingelosi ngumuntu isithunywa. Bukani ngu-N omncane futhi lapho izingelosi ziphathelene nezingelosi zasezulwini ngu-N omkhulu. U-N omkhulu lapho okungu-N omncane izingelosi ezingumuntu. Lokho wesilisa kalutho lapho noma owesifazane owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda ndoda enkosini ngokuba njengalokho owesifazane evela endodeni kanjalo nendoda ivela kowesifazane konke kuvela kuNkulunkulu. Zibonele wena ngokwakho kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu nezinele ezimfushane engakubuzele na? Cabangani ngakho manje. Manje phikisane ngabe imvelo oqobolwayo yini mfundisi yini ukuthi uma indoda enezinwele ezinde uthi kwakuphathelene nani na izinwele? Aniboni yini ukuthi uPawulu ukhuluma ngani na izinwele? Izinwele ezinde uma wesifazane ufanele abe nezinwele ezinde. Ivesi leshumi nane manje ngabe imvelo oqobolwayo yini mfundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo na? Niyakuthola na kuyihlazo endodeni ukuba ibe nezinwele ezinde kodwa leyo yindawo yowe wesifazane. uNkulunkulu wenza indoda yehluka kowesifazane ubulili nasekubukekeni nakuyo yonke enye into. Akafanele ukugqoka ingubo. Ibhayibheli lasho ukuthi uma wesifazane eyokwembatha ibhulukwe kumbe noma yiyiphi ingubo engeyowesilisa kuyizinengiso nokubonakala kungukungcola namanyala phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyomenza khokhe ngakho. Ubani nizomlalela na? Kodwa leli ibhayibheli. Besiwabujikeleza futhi uthi ngani ngicabanga ukuthi kuhle nibona besifazane begqoke amabhulukwe kodwa uNkulunkulu wabenza behluka ubafune begqoke ngokwehlukile. Nephephele lathi uma isifazane eyoze afake ngisho nengubo engeyowesilisa kuyisinengiso. Niyazi ukuthi yini isinengiso na? Yinto enyenyekayo ebusweni bukaNkulunkulu. NguJehova omkhulu obuka phansi phezu kwakho wena unjengento enyenyekayo. Nephephele lathi nawe uthe abange benu manenekazi manje emantombazane nenu nasebancane lapha ebutshitshini ishumi nesishiyagalombili iminyaka engamashumi amabili budala niyawadedela gijime phandle lapha eqoke njengoba linjalo. Nawe futhi mama uyabo uma uphuma futhi ugqoke lawo mabhulukwe nezinto futhi uphile futhi uye emgoqweni futhi ube nalezo zingubo enizenzayo kulezi zinsuku futhi zikwenza ubukeke njengento ngesiyo uyabo. Uthi uphumele lapha emgoqeni konke ubukeka ukukhanukisa ungahle ube qotho nje futhi ube msula phambi komyeni wakho nayo yonke into. Kodwa uma uphumele emgoqeni nendoda ikubuke ngoba uziveze wena kanjalo ulicala futhi uzophendula ngosuku lokwahlulelwa ngokuphinga nawo wonke amadoda akubukayo kanjalo yilokho ibhayibheli elokushoyo. Ubhayibheli lathi ubuko sifazana mkhanuko sephingile na enhlizweni yakhe vele futhi necala futhi uze kwahlulelweni futhi uthi Nkosi uyayazi inhliziyo yami angizange ngiphinge ngihlale ngokwethembeka umyeni wami kodwa lapha kuzoba nendoda lapha kuzoba nenge lapha henge ishumi nanhlanu amashumi amabili amashumi amathathu amashumi amane awu emi lapho ethi unecala lokuphinga ngani na enge indoda yakubuka awu ngingahlanganisa lutho nakho awu wawuzivezela ukuba njani wena nganjalo na ngenkathi uNkulunkulu ekutshela ukuthi ungazembathi kwakuyizinengiso kukwenza futhi uhamba uyelalela ukuthi ubani othanda usuzi noma yini leyo nitshelile ukuthi kwenzekeni ngalowo ubani othanda umyeni kasuzi na nonke ndikubonile lokho lapha maduze nje ephepheni ngenkathi sasiphumile sisecaspa eWyoming kuyaphuma futhi ungubani igama lakhe na lowomvu lokho ukuthi ubani othanda usuzi noma yini yini ezweni eyayinjalo na yini nonke nihlale ekhaya ngolwesithathu ubusuku futhi niphuthele kumhlangano omkhuleko ukuba nikubuke yini leyo manje na sithanda yini gamala lakho na ngiyamthanda uLusi umyeni wakhe ufanele ukushayelana la ubanjwe ngaleyo rini navada nentombi ekhalakade kade ihlala nayo eminyaka futhi lonke nikudlalele ekhaya ukuba nikubone sikudlele sokuhamba nize ivangelo wesifazane wakuvuma wo bakithi ayikho into ehlanzekile ngaphandle kukaJesu Kristu. Ibusise inhliziyo yakho mfowethu ngizokutshela wena mfo abanye bewena othi hohe bukani izinga amanye amabi kunawonke impela sinawo imithuthambi ayizinyoni ezinhle ungeke wehlulela inyoni ngezimpaphe zayo nibo ngakho nje kukhumbuleni lokho hohe manje bhekisisane ngabe impela uqobo lwayo ayi lelo ivesi leshumi nane nifundisi yini ukuthi kuyihlazo ukuba indoda ibe nezinwele ezinde na lokho kungoko wesifazane kepha uma wesifazane nezinwele ezinde kunudumo kuye manje ukhuluma ngani na zigqoko nina bantu bekatolika nisigqokayo ebandleni na nothi hlobo izembozo esincane ezithechwa phezu kwekhanda lakho netuku lesandla na ukhuluma ngezinwele zakho manje futhi uma wesifazane gunda izinwele zakhe ugunda udumo lwakhe futhi akavunyelwe ealtare ukuba akhuleke uyabo lokho nje la kushoyo lapha ngabe kuyinto evamile yini kuba owesifazane ayokhuleka ikhanda lakhe lingamboziwe na uyasho lapha kuyasho awu kufanele izigundo ezinele zakhe ngakho makaphuce kube bushelelezi-ke futhi uma ezophucwa kube bushelelezi kwathi lokho kungukuhlaziza kuyihlazi kwesifazane ukuba yenze lokho kwase kuthi-ke ufanele ambozwe manje nje ngifunde incwadi kaPawulo nonke kukini niyabo kepha uma wesifazane nezinwele ezinde kuludumo kuye ngokuba uphiwe izinwele ukuba zibe yisembozo ngabe kuthi uyophiwa isiqoko na nina abantu bekatolika noma nina amaprotestane uyedwa wenu oyesontweni futhi ovune ukugqoka isiqoko uthi awu ngiyesontweni ngifanele ngifake isiqoko qhabo ufanele uyeke izinwele zakho zikhulu yilowo umehluko niyabo ngokuba uphiwe izinwele ukuba zibe yisembozo futhi kuyihlazo kuye ukuba angene endlini yokukhonzela engambozile ukuba altare ukuba akhuleke kepha uma umuntu efuna ngikholwa ukuthi ngingalibiza lelo gama CONTE ukuphika inkani niyazi ukuthi kuyini ukuphika inkani asinawo umkhuba onjalo thina nebandla likaNkulunkulu kawanawo manje uma nifuna ukuphikisana nangakho phikisana nalokho kulungile nifuna kuphika inkani kalokho wo akwenzi mehluko masibayeke baqhubeke ngani kuyilokho kungelutho ngi akusikho ukuthi izinwele ziyini empeleni kuyilokho inhliziyo yakho yikho lelo iqiniso uma inhliziyo yakho ilungile izinwele ziyelunga ehe qhubekani nifuna kuphika inkani uPawulu wathi asinawo umkhuba unjalo thina kanjalo nebandla likaNkulunkulu eqali nawo wathi uma nifuna kuba ngabohla ngothi lukakayini awu qhubekani nje kodwa yilokhu uPawulu ayikusho wo futhi angiqondile kuhleka ngoba akusilo udaba lokuhleka kodwa ngiyenitshela bangani kuyihlazi ukubona indlela lezi zinto ezivunyelwe ngayo ukuba yenziwe ngilalelani kinini abodadewethu abakuthandekayo ngifune nibuke okuhle ukwedlula konke kwenu futhi kube ngokwenu okuhle okwedlula konke yilokho enifanele libe yikho yilokho enifanele nibe yikho futhi ufanele ube nomoya omnandi futhi ube fresh nayo yonke into ngakho konke ongakwenza uma umyeni wakho efika ngokufanayo njengokuthi kwakuyisithando sakho futhi ufanele umhlangabeze eminyango njengokwakho kumnandi kuye njengoba kwakunjalo ngosuku wamangalo yathalo ukuba abe ngumyeni wakho kunjalo angikusoli ngokubuka okwakho kuhle okwedlula konke nokuba ngowakho umuhle okwedlula konke futhi ngifuna ube ngaleyo ndlela unkulunkulu eyazi ngiyafuna lapho esikhathini esithize esedlule ngangikhuluma no-Chick Shula ubani oke weza ko-Chick Shula na mshumela udume ukwedlula bonke i-Methodist yenabo wathi wesifazane uyafika wayesethi izinwele zonke zingcolile futhi ehlafuna ishungama nezingubo zakhe zinguhafu kuye wathi uyazi umyeni wami ngeke ngisho esangibekezelela wathi ngimsoli kunjalo manje kodwa ufanele kwenze ufanele ube ngendlela efanele ungabuthathi ubufreshi nobuhle bakho eHollywood buthathe ebebelini phambi kukaNkulunkulu yiba inenekazi ziphathise kwenenekazi qokise kwenenekazi inhlanzeka ziphathise kwenenekazi ungazigqoki lezo noma yiyiphi indoda eyekela umkayo ophume futhi yagqoke lezo zinto ezinto adlala phambi kwendoda nalezo zinto ezinto adlala ophumele otshanini ungwengwe bese ugunde iceke nezinto ezinjalo mnumzane ngiya kutshela mfowethu angiqonde khona kweya uNkulunkulu uyazi ukuthi leyo yinhliziyo yami kodwa ngizodingeka ngizodingeka ngishintshe kakhulu impela ngaphambi kokuba ngidedele wama kwenze ngizoba ngubazi phezulu oqumeni phezulu lapha inqobo nje uma ngingakwenza yabo futhi uma ngingenakukwenza ngizosuka kunjalo womfowethu lokho amahloli nehlazi ukuba besifazane benze lokho futhi ha ngiqondile tete wethu anginehlisi isithunzi ngizama nje ukuthi ibandla lethu lapha linamalunga abantu beza lapha nje kodwa lelo yindlu kaNkulunkulu futhi sitshela abantu qobo ukuba bangazigqoki lezo zinto lokho yi uzophendula ngakho kosuku lokwahlulelwa manje uyobhekisisa lapha futhi yeke izinwele zakho zikhule uyabo futhi ube ininikazi manje kepha nxa ngiyala kalokho anginibongi ukuthi libuthana ngekungekukho okuhle kepha kukho kubi ngokuba okokuqala nxa nibuthana ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu kanjalo njalo kuyaqhubeka manje kuye etafuleni lesidlo manje lelelani lokho yingenxa yalokho ukuthi izingelozi manje futhi Palma ngikutsheli kule tape ukuthi ushumayela into efanayo ezansi lapho engikwenzayo lapha kodwa wena wazi kahle kamnaka mhlophe futhi wena ungumshumayeli uyazi ukuthi lele qiniso mfowethu kulungile ngakho izingelozi lapha ziyindoda uma ukuqaphela futhi Palma busohlamba yini oluncane izingelozi nebebeli yaqhubeka ukhuluma ngendoda nomkayo yabo iyilokho ke indaba leyo ndlela abantu bathola ukuthi deka ngayo kakhulu ebhebhelini bathi awu uNkulunkulu usho into eyodwa lapha neyodwa qabo uyateta endebeni dlala endebeni efanayo ngqo yeloko kuphela ukhuluma ngendoda lomfazi manje yenge futhi into engifuna ukuyishaya ngaphambi nje kokuba sivale izongithatha cishe imizuzu emibili bayoba kuphi abangcwele emva kokubusa kweminyaka eyinkulungwane na futhi hlobo luni lomzimba bayoba nalo na ngicanga ukuthi lowo ngumbuzo omnandi kwinayo yonke ngiyawuthanda nje lowo manje ake sibuke kuwo ngqo ukuqaleni uNkulunkulu sizobuyela ekufundiseni kwethu kwama Hebrew imizuzu embalwa nje uNkulunkulu wayilona omkhulu umthombo omkhulu emibala isikhombisa bangake okwaziyo lokho nani yabo futhi bangake okwaziyo ukuthi uNkulunkulu unemimoya isikhombisa na uqobo imimoya isikhombisa futhi kwakukhona amehlo ayisikhombisa ewundlwini kanjalo njalo konke lokho kuyahlangana manje yabo manje lowo kwakunguNkulunkulu manje ngathi yena yizo umcabango ephuma kuNkulunkulu okwabe kuNkulunkulu evela kulomthombo omkhulu wodwa engena emzimbeni ngesimo somuntu futhi wenza izo umcabango esikubiza ngomzimba moya if you take the theophilus when you manje uma uthatha umzimba moya uma ubuka lokho lowo ngumuntu manje ukuze si manje lapho sasikhona ekuqaleni manje angikuqoni manje kodwa wawusemuva lapho ekuqaleni ngalo ndlela ngenkathi umuntu enza ngenkathi uNkulunkulu yenza umuntu ngomfanekiso wakhe wamenza umzimba moya futhi wamfaka kuphela enyameni ngenkathi uNkulunkulu yenza umuntu ngomfanekiso wakhe amfuze babe kuGenesis esibili ngokukhona noma uGenesis wokuqala amashumi amabili nesishiyagalombili ngikhona ukuthi nguye kwakungakabibikho umuntu okulima umhlabathi futhi uNkulunkulu wayesevele emenzile wesilisa lesifazane kunjalo kungekho umuntu okulima umhlabathi kwasukuthi ke uNkulunkulu wehlisa umuntu wabanga phansana waye zemfaka empilweni yezilwane lowo lowo mzimba njengezilwane nje ukuze akwazi ukulima umhlabathi akwazi ukuthinta lowo mzimba moya awuthindi awuboni unambitho hokele uzwe lemizwa ezinayo ngokunkulunkulu abeka umuntu phansi lapho ukuze athinte nokuthi yezwe ngokuthinta futhi lapho ehamba ensimini yaseyiteni kuqala njengomzimba moya njengoba umoya ongcwele unjalo phakathi lapha manje uhamba phakathi lapha wawuhola impilo yesilwane wawulawula yonke into kodwa wawungena kuwulima umhlabathi nebo ngakunkulunkulu wamfaka enyameni ukuze akwazi ukulima umhlabathi nika imizwa yakhe emihlanu ukulima umhlabathi futhi yalungise izivini nokunye nokunye kasekuthi ke umuntu wayesa lokhu ebukeka enesizungu wo lesi yisithobe esihle bukani ngokuba ngenkathi yekuqala kwenziwa waba ngabantu ababili bendawonye wenziwa waba yikho kokubilisilisa nesifazane umuntu waba njalo bhayibheli lathi waba njalo unkulunkulu wenza umuntu waba yikho kokubilisilisa nesifazane wamdala kabilali manje ngenkathi umuntu ehlukaniswa kumzimba moya futhi wafaka enyameni wayengekho njengakho konke labo ingxenye yobuyena yayiselokhu ngumzimba moya ngakho akubukekanga kukuhle nakukuhamba idona nesikaze komazini nakho kuhamba ihashi futhi nakho kuhamba inkabi futhi nakho kuhamba yonke enye into ngambili kodwa u-Adamu wakuyebo wakukhona kushotayo kule mpela lokho kukhalela kokukhombisa ukuthi kwakukhona umate emlindele nekuthola na nayo impela imicabango ukuthi sizofa lapha ukuthi siyakhathazwa futhi sididwe futhi silangazelela ukuphila okungena kufa kukhombisa ukuthi kusilindele nebo futhi kadabona isizungu futhi uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi babengenakwehlukaniswa manje ngizobuyela kuva kule nto efanayo umsizwana nje bukani akazange hambe wayesethola uthuli wayesenza ukeva kodwa wenza ngothuli lwasekuqaleni wadamu wathatha ubambo ohlangothini lwakhe wayesemenzela umsizi nalowo kwakungu-Eva wenzelwa indoda nengxenye yendoda wayeyingxenye yakhe ekuqaleni kokuteliweyo emzimbeni moya wayeyingxenye yakhe phansi lapha kulokhu kuteliweyo wayengenakwehlukaniswa abe ngokunye okuteliweyo wadingeka enziwe ngokuteliweyo kufanayo ingakho impela uKristu noNkulunkulu badingeka babe ngumuntu efanayo impela kwakungeke kube yini noma yini ehlukile ukuba wayekade engumuntu elungileyo noma umprofethi wayengeke abe ngumhleki wadingeka abe ngumdala uqobo lwakhe kodwa uselokhu engumzimba moya manje nebo nendlela ayeyiyo ngaleyo nkathi manje umuntu wahlela lapha futhi wayeyisimangeliso noNkulunkulu wayekuthanda lokho wathi lokho kuhle mababe semhlabeni futhi baphile lapho ukuze kube phakade lokho kuphela kwekwe phakade kuqhubeke njalo makukhule nje nazo zonke izithombo ziyathela naye yonke into njalo futhi wavumela umuntu aphile nezilwane ziphile naye yonke enye into kuze kube phakade naphakade lokho kulungile niyabo kwaseke kungena isono futhi ngifuna kwenza le nkulumo mbiko abantu abaningi kakhulu benze iphutha libi kakhulu impela kulo mpala wodwa nalowo usehubweni lamashumi amabili nantathu bawufunda kanje yebo noma ngihambe esigodini esimnyama sethunzi lokufa manje ayikho into enjalo ibhayibheli elisho ukuthi ithunzi elimnyama lesigodi isigodi esimnyama samathunzi okufa uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa manje ngaphambi kokuba kube yithunzi lizofanele libe nokukhanya ukwenza ithunzi niyabo uDavid kumprofethi futhi ephansi kochobo angenzanga iphutha washo iqiniso nje yebo noma hayi ngihambe esigodini esimnyama kodwa noma ngihambe esigodini samathunzi okufa bese kuthi-ke ufanele ube nephesenti elithize lokukhanya kwenza ithunzi futhi ingaleyo ndlela lilapha siyikho kokubili okwemvele nokomoya lo mzimba usephansi kokufa futhi walethwa ngowesifazane hhayi ngalutho kodwa-ke hhayi ngunkulunkulu ungozalo ngu-Adamu no-Eva noma ngabe umnyama umhlophe kumbe noma ngabe uyini ngumkhiqizo inzalo evele ku-Adamu no-Eva lokho kwenza umzimba wakho uzalele bubini ubunjwe ekoneni ufike zona ukhuluma amanga ulahle futhi walahlwa ngekucala ekuqaleni kwempilo yakho hhayi ngisho nokungabi nathuba manje ngoba umoyo nawo ufike kuwe ngevelo nangevelo uvele ulalaneni izibizo ngabesilisa nabesifazane siveza umntwana osemhlabeni futhi ake umyeke kanjalo lo mntwana futhi ungamfundisi lutho oluhle uyakwenza okubi ungamfundisi okuhle nokubi uyothatha kubi ngoba kuyimvelo yakho kwenza kunjalo bekisize ngane indadlana engagabi ngaphezu kwalokho ihlanye kakhulu nje iyovelo nje izonto izandla zayo futhi iphenduke ibebomve ebusweni futhi ibambe umoya impela kuyini na imvelo yayo yayiyithola kubaba wayo noma umama wayo oyedwa wayenolaka olunele okulwa nomsindo wesaha noma uyize uma babengenjalo umkhulu wayo noma ugogo wayo wakwenza nebo yinzalo ngokho lokho kwenza uyazalwa ezweni ufika ngemvelo nabo bonke ubuwena bumnyama futhi kunenhlamba futhi ulahliwe futhi uqalekisiwe futhi uyesokwele unjalo kodwa uma uzalwa ngakusha khona-ke kukhanye kukankulunkulu kukhanye phansi phakathi kulo mphefumulo haleluya khona-ke kusasiso isikoti esimnyama kodwa isikoti esinethunzi kuso ungahle wemboze ngeveyini lapha ngenyama nezinto phezu kobuso bethu kodwa kuyo kukhanye kwenele phakathi lapho futhi kwalunye usuku lokho kukhanya nobumnyama kuzofanele kwahlukana futhi uma kukhanya kukhanya ubumnyama buyabaleka futhi uma sihamba ukuba siyoba lokristu kulo mzimba ubumnyama nokufa kuyanyamalala bese siphobokele kukhanyela kuphelela utuma unkulunkulu silapho-ke akusekho kukhula akusekho ubumnyama obuchutshwa nakho khona manje sinakho kokubili ukugula nokujabula futhi sinempilo yonokuqina futhi sinemininingwane nempumelelo nokungaphumeleli nokujabula nosizi kanjalo njalo awu yithunzi nje sinokukhanya kwenele kwazi ukuthi kunokukhanya lapho futhi sisalokhu sisesemzimbeni enyameni kodwa kaloku isuku usuku luzokusa lokho kungenkathi ke lothi yakufa ihlala onyaweni lompete lokho kungenkathi udokotela sethi konke sokuphelile nalokhu kwemvelo kuyateta kokungaphezu kwemvelo nokukhanya kwaqele kukhanyeni lokumnyama bubuyele bumnyameni bese lokhu kufa kwembathe kukafi lokho kungenkathi lokhu kubola sekwembathi kungaboli lokho kungenkathi lokhu kufa sekwembathi kungafi bese sisuke kubeni isitele sesikhathi siye kubeni isitele sephakade ngeke waphumela lapho nobumnyama ubuphelele ufanele ube nokukhanya ebumnyameni nakho lapho khona lowo yilowo mzimba owemukelayo sasenjani na awumfowethu ongcwele othandekayo dadewethu ongcwele othandekayo ngaphambi kokusekela kwezwe ngesikhathi unkulunkulu ekudala komfanekiso wakhe noma edala umuntu ngomfanekiso wakhe futhi wadala uzifazane ngomfanekiso umuntu enzela utumo lendoda wakwenza wena waba ngumzimba moya njengayiqobo njengekathi yethi mase ezidaleni ayesezenzile masenze umuntu ngomfanekiso wethu qobo asifuze umzimba moya unkulunkulu wayengakaze abe yinyama nokho wayesemzimbeni moya namazombona umosi wakhala kose ke ngikubone wathi hamba uye ngaleya-ke ucashe edoleleni emfantwini nomosi wabuyela kulo mfantu futhi ngenkathi unkulunkulu edlula umbani nokuduma futhi lapho unkulunkulu edlula wayefulathelisa umhlane wakhe kanje nomosi wathi kwakungumhlane omuli haleluya kokungubani na umelikezeteka wehlayo inkosi yasesalema engeleyisa noma unini engena kukuqala kwezinsuku noma kuphela kokuphila lowo nguye futhi uyehla yilowo-ke owakhuluma no-abrahama bamqoqela umzimba omncane wenyama kanjalo futhi waphefumulela kuwo wangena kuwo futhi uyehla futhi udla inkonyane waphuza obisa luvela enkomazini futhi udla ibhotela nesikwa sombila nezingelosi zibili futhi ngenkathi behamba bephumela lapho nayonke leyo nto yavele nje yanyamalala futhi yasuka yahamba ngikaze ngicabanga ngalokho lapho esikhathini esinge side sedlule ngihlohla ikobo londo lesiphamu ngangini nesiphamu i-22 siyi-220 swift futhi nina bazalwane bemisele eyinzungezunge ethunjini lesiphamu eniphakathi lapha niyazi hlamvu ncane yinhlamvu ewuhlamvu olungamashumi amane nesishiyagalombili and kangaka nje inhlamvu eyi-22 etshelekile ihlohlwe gcishe impela emandleni okuhlohla kwe-306 Manje ngiyimboni ihlahla kuphela lokho uye cishe amafitini engamakhulu engamashumi amane nane ngomzizwana ulungile kodwa ungabeka okwenele zihlahlele futhi ungakufaka kuze kuyofika emafitini ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzizwana futhi kungenjalo uma ubudubula sesidubule ngolunye usuku emayatini engamakhulu amabili nenhlamvu yayishaya uthulu yayindiza ngaphambi kokuba isiphama igane size sidume ishesha kanjalo-ke bese-ke uthatha uthi lokuvungula niyazi ingxenye izinhlaba uthini lokuvungula bese ufinyelela phansi empushaneni yakho bese uthola leyo nto igcwala empushana cisha nje izinhlavana ezine noma ezinhlanu bese uyibeka isihlokweni salokho bese-ke ufake inhlamvu lapho ume lapha futhi unenhlamvu esandleni sakho ngomzuzwana bese uyidubula phandle lapho esilwanyaneni sisavondo sihlezi emafitini angamakhulu amabili ukusuka kuwe nesilwanyane sisavondwa singanyakazanga ngisho inhlamvu iphenduka ibuyele ezimweni zayo zasekuqaleni ibuyele kubeni amagezi nansi inhlamvu eyikhopha nomthofu kuxutshwe ndawonye neyodwa yehlukana mzuzwana isibuyile ngangokuthi ngeke usetshela futhi yabuyele muva njengoba yayinjalo eminyakeni eyizigidigidikazi eziyikhulu edlula ibuyele emagezini lawo magezi azofanele abumbeke futhi abuye abe yikhopha nokuba ngumthofu nokunye kunjalo lawo magezi azofanele azinze manje nakho lapho khona yileyo ndlela esingayo lapha sivela emntwini ophakeme kakhulu ekuqaleni sasisemfanekisweni kankulunkulu ivheyili nobumnyama kuyasivimbela ukuba singakwazi manje kodwa ujesu watshela abafundi bakhe waye nabo ngaphambi kokusekela kwezwe yebo sasikhona ningeke nakwazi manje kodwa wena wawukhona ekuqaleni futhi uma leli dokota lasemhlabeni lidilizwa sinalo selivele lilindile haleluya bese-ke sikudlukela kulo mzimba boya esake saphila kuwo ukuze sikwazi ukudla futhi sixhawulane nemiphefumulo ephansi kuyalithari imemezwa koze kube nini nkosi na kukhona izinyathelo eziyisikhombisa ziye kunkulunkulu zomoya abayisikhombisa lapho wehla kulungile njengoba uye phansi kwe-altari likankulunkulu yayimemeza kosi koze kube nini na singabuyele muva phansi lapha na unkulunkulu wathi kwesikhashana nje kuze kuthi umfo wakini ahlupheke ngento efanayo eniyihluphekele nebo bese-ke imiphefumulo iyabuya bese iba ngabesilisa nabesifazane futhi baphile kuze kube phakathi naphakathi lapho bonke ubumnyama lokufa nokukula nosizi lokoba umnyama sebushabalele akusekho thunzi ngukukhanya kwelanga uqobo lalelani nakho kuyikho akube mnyama ngakho konke okufuna kukuthola ngeke kwaba mnyama kakhulu ilanga lize liphihlize konke nokuncika obumnyama ubumnyama nokukhanya ngeke kwahlandawonye isikhathi esithi kwe yikuphi okunamandla kakhulu na ngukukhanya futhi uma kukhanya ubumnyama buyabaleka amen nijabuli na nithokozile ukuthini yazi na akukho kungabaza akukho thunzi ndawo kodwa lokhu kukhanya kubusisiweyo okusezinhliziyweni zethu khona manje into ethize ibuye ifakaza ndodana kankulunkulu amandla kankulunkulu sizihamba lapha sibhekisisa amandla kamayongcwele ehla futhi aphumele emhlanganweni futhi uthi wawungunkosikazi usibanibani ukuthi wenze into ethize endaweni ethize kade uhlutshwa yilokhu isikhathi eside kangako kodwa isho kanjenkosi ima ngezinyawo zakho usuphilisiwe nokhubazekile nezimpuphuthe bama ngezinyawo zabo nesithunzi somuntu sidliwe ngumdlavuza asukumele kuphileni nempilo entsha futhi akukho kungabazi ujesu wathi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza wayesethi angenzi lutho ubaba aze angikhombise yini leyona lokho ngukukhanya okufika kuxhubane kulobu bumnyama niyabo ukuhleka thina niyakuthola ngikushona manje kolunye isuku kubuyele muva lapho bese ukuthi-ke lapho umzimba moya uba yinyama engafi futhi njengoba wawunjalo ekuqaleni khona-ke ujesu uyafika nonkulunkulu lapho kristu eyoba munye ukristu uyohlala esihlalweni sobukhosi nabo bonke abantu bayoba ngumuntu ukristu uyoba sesihlalweni sobukhosi sikadavidi umuntu inkosi ujesu kungaphinde kufiwe asisoze safa sizophinde sigule ngeke sisaba nosizi futhi siyophila iminyaka yenkulungwane futhi uma iminyaka inkulungwane isiphelelwe yisikhathi kulo mhlaba khona-ke udeveli uyenyuka nokuvuka kwesibili kuyafika ukuvuka kwabangalungile babutha impi enkulu njengezihlabathi zolwandle futhi benyukele kuhaqa ikamu labangcwele futhi uma kukwenza unkulunkulu unisa umlilo nesibabulo kuvela ezulwini futhi ubabhubhise njejohane bathi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kwedlula futhi ulwandle lolungasekho futhi mina johane ngabona abantu baleJerusalem elisha wedla uvele kuNkulunkulu uphume ezulwini ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe nakho lapho khona lapho wathi inkosikazi iwundlu nomlobokazi bayoba lapho kuze kube phakade kuyoba khona umhlaba omusha izigidi nezigidi zamamayela sikwele ohe umuzi ibhayibheli liye ulinganisa umuzi wamamayela sikwele ayizinkulunkwane eziyishumi nanhlanu ngomamayela izinkulungwane ezishumi nanhlanu ubude amamayela ayizinkulungwane ezishumi nanhlanu kubanzi ngomamayela ayizinkulungwane ezishumi nanhlanu bukuphakama lokho impela ukuchaza ibhayibheli elikunikezayo komuzi kumangalisa ulwandle lungasekho yayingasekho indawo yalo wo kuye bakhona ubuhle obukhulu futhi phakathi lapho kukhona umthombo khona impela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ogeleza phambi kwesihlalo sobukhosi kunomuthi ngapha nangapha komuthi komfula wokuphila futhi kulo muthi udlala izinhlobo eziyishumi nambili zesithelo futhi uthele isithelo sawo njalo ngenyanga nango amalunga kamashumi amabili nane nango umlobokazi nazi izinkulungwane ezingamashumi amane nane abathene abathembeli wo mfowethu siya ndawo ndawo izinto zisihlalele ngaphambili amane amalunga angamashumi amabili nane izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zabathenwa umlobokazi ehlezi nokristu hey ukhuluma khaya lami khaya elihle amen ucabanga ukuthi nginenhlanhla yokuya lapho nani ninenhlanhla yokuya lapho futhi kungani ningakhetha ukuhamba kulobu bumnyama futhi ningaboni kukhanya futhi nife futhi niye enxushunxushweni futhi ningabi yilutho na ngokuba uma kukhanya kuthathe igunya lakhe liphakeme akukho ndawo yobumnyama abani nitshole lapho ubumnyama bayakhole ngenkathi kufika kukhanya yilo ndlela kungayo uma zonke izinto sezijika zibuyisela kuNkulunkulu kwakukhona ubumnyama babunesiqalo ubumnyama bunesiphelo kukhanya akuzange kube nesiqalo noma akunazo neze ziphelo uNkulunkulu akazange abe nesiqalo noma akanazo neze ziphelo ngakho ngolunyisuku wonke umhlaba ozitika ngemikhuba emibi nakho konke kwesono sawo nobuhle bawo okubizwa kanjalo nakho konke kwawo okufekethisiweyo namadlingozi nakho konke kobukhazikazi bawo nayo yonke into uyophuma kushabalale kungabi yilutho futhi akusayi kucatshangwa kwasho ngisho akusayi kukhunjulwa ngisho kodwa busisiwewe nkosi yoba naye njalo siyoba nomzimba ofana nomzimba wakho qobo wenkazimulo futhi siphile naye futhi sidle naye futhi sihlale naye futhi sihlale naye kuze kube phakade naphakade izikhathi zeminyakanyaka neminyaka yaphakade yopendupenduka kanye nomhlaba ungenasiphelo futhi nokuzikhethela kulobu busuku uma ungakulungiselela ukuhlangana naleyo ndawo kunendaba ukuthi uyakaningi kangakanani esintwini ukuthi ilunga elilunge kangakanani ulahlekile aze uKristu usekunike kuphila okusha kulobo bumnyama ohamba kubo ngaba ngokholwayo okholwayo lelani bangani inkolo ingukuhlakanipha nebo bonke abantwana bakaKhayini ubehlala njalo nenkolo lawo maJuda ayenenkolo ngenkathi uJesu efika kodwa ayala insindiso ungaba ngokholwa impela kulobu busuku ungaba yipresbyterian methodist pentecostal nazarene pilgrim holiness ungaba ngokholwa impela nje uye esontweni lakho futhi ufakaze ungacula futhi umemeze futhi udumise inkosi ungalethe izishumi zakhe esontweni ungamphatha kahle umakhelwane wakho lokho kuhlangene kalutho neziphetho sakho saphakade uKhayini wakwenza konke nokuncikwa lokho uqobo iBhayibheli lasho ukuthi ukholo nokhula lukakholo kuhlangana ndawonye ukholo mdadlana wahlala ubulawa indlala yemvula na amakhakazi linjalo nalo uma kufika imvula amakhakazi ajabule impela nje ukuthola imvula njengoba ukholo unjalo kodwa kungezithelo zabo eniya kubazi ngazo manje sikhuleke nesahlola izithelo zenu manje baba nkulunkulu ugade kunemibuzo ejiyile lapha kulobu busuku ngingahle ukuba angiyenzanga into efanele kodwa ngokwazi kwami konke wena uyayazi inhliziyo yami ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzowemukela manje mhlawumbe kweminye yale mibuzo uma ngingayenzanga kahle khona-ke wena khuluma enhlizweni yabantu futhi ubenze nje babe lapho befanele babe khona ngiyeza ukuthi wena ungitshelile kodwa uma bengingaba nephutha khona-ke wena ngithethelele ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi ngamunye walaba bazothatha lezi zinto zibe senhlizweni yabo futhi kwangathi bangazindla ngazo futhi bacabange kanje yebo nanto ibandla nazo lezo zinto yilokho ibhayibheli lakushoyo Sabo manelikazi nkosi uyazi bengingaqonde noma yini iqondene nomuntu ngokubatshela kodwa uNkulunkulu ngiyabathanda dadewethu futhi uyakwazi lokho baba uyazi ukuthi ngicabanga kanjani ngabo kodwa ukuma futhi ngibatshele into eyiphutha ngingaba ngumdukisi kubo ngifisa ukuba ngumdukisi kodadewethu ngifuna ukubatshela iqiniso futhi baba ngilithatha ezweni lakho ngoku futhi manje ngibegxeka abazalele bami kodwa nkosi ngithi bebesephutheni ngenkathi bevumele lezi zinto futhi uma inenekazi ibe likwazi okwehlukile futhi lahamba lase likwenza khona ke kukule umelusi kanacala uapa baba lezo zinto ziyizwi lakho futhi zikuwe manje wena khuluma ezinhliziyweni zabantu ngibanikela bonke kuwe ngizokubona okwenzileyo baba uyazi khuluma enhliziyweni ngayinye sicela egambeni likaKristu namakhaletshi khotheme angazi noma ukhona obengaphakamisa isandla zabo athi futhi Branham ngikhumbule nje ukuthi ngibe ngomnqobi ophelele futhi ngosuku lokugcina ngigqoke ingubo yomshado futhi ngibe noKristu ngasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele wonke umuntu gcina ikhanda lakho likhotheme manje kothama nje uNkulunkulu anibusise lokho kuhle lapho uNkulunkulu anibusise bodade wethu nabafowethu futhi niphakamisa izandla zenu lokho kuyamangalisa manje baba uyazibona izandla zabo ngiyazi ngesikhathi niyacabanga awu umkhuleko omncane njengalowo njena uNkulunkulu ngicabanga ngalowo mama othe izolo umkhuleko omncane nje lapha endlini yakhe ngalolo ngokungathi lo mfana wayefa ezophila amaviki amathathu lokho kuba nesimila ebuchosheni futhi manje ushintsha izinto ngicabanga ngohezekele encikise ubuso bakhe engasodongeni futhi ekhala nkosi ngiyakuncenga ngihawukele nginake ngokuba ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo washintsha kusuka ekufeni kwaye kuphileni kude ziloko kukodwa kuvela endodaneni kaNkulunkulu Lazaro phuma nendoda ayifile yaphuma uNkulunkulu wena wathi khuluma cela futhi kuyakuphiwa uma usho noma yini kholo ukuthi ukushoyo kuyafezeka uzoba nakho kushoyo manje baba ngikhulekela ukuthi ngamunye abaphakamise izandla sabo bazokwemukela abakuphakamisele izandla zabo futhi kwangathi bangabusiswa futhi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosiza odadewethu ukuthi bazoba baziphathe lowo sathane ngethelevishini namapaperbook athi indaba eyiqiniso kanjalo njalo ephathwe budedengu kakhulu ngezinhlelo ezingahlungwanga ukuthi kukanjani ukungcola nenhlamba kumathelevishini kanjalo njalo engaba ebingaba yithuluzi lokuzuza izigidi kufanele kuwe kodwa ukuthi azihlunga kanjani futhi kukhishwa zonke lezi zinto ezingcolile ezindala ezi kubi kanjani nokwazi ukuthi umoya kadevil usungene futhi ngakodade wethu futhi izama kubenza ifashion futhi bagqoka kanjalo futhi sithele ukuthi kubafo wethu futhi inkosi ukuthi bakubona kanjani ukuthi bangaphema futhi baphuze futhi baqhubeke kanjalo futhi babe besaloku bengamaKristu ngoba bathi bayakholwa bazise ukuthi udevil uyakholwa futhi akasindisiwe uyakholwa futhi athithumele futhi manje baba sikholeka ukuthi uzosihawukela sonke futhi usithethelele izono zethu futhi mhlawumbe abanye abaziphakamisanga izandla zabo uNkulunkulu sihawukele kwangathi ithuba elilandelayo abanalo kwangathi bangaphakamisa izandla zabo silungiselela ukuthatha isidlo nkosi sithethelele iziphambeko zethu nokuphila kwethu okwedlule futhi ngathi singemukela okwesibusiso sakho ngokuba sikucela egameni likaKristu amen inkosi imbusise ngiyaxolisa ukunihlalisa kanje angazi noma nje ngaphambi nje kwesidlo uma ekhona ozela ukuzokhulekelwa ungathanda ukukhulekelwa awu singakujabulela ukukwenza lokho ngalesi sikhathi nje uma ekhona ozokhulekelwa kulukile mfowethu mkhuphule ngqo lokho kuzoba kuhle futhi umzuzwana nje sizobeke sizophuma bese kuthi ke uma siphuma khona ke labo ufuna ukuhlalela isidlo angahlala kodwa khona manje sizonikela umkhuleko wabogulayo lathi nipepelina uma umfowethu engekwazi ukusukuma lokho kulungile myeke nje ahlale lapho sizoza kuye lokho kulungile myeke nje ahlale khona lapho futhi sizokwehla futhi simkhulekele lokho kulungile kulungile mnumzane nje myeke ahlale lapho kulukhuni kuye ukuba ame lapha ngani sizojabula ukuza kuye ngqo manje ke fune kubalela lokho kuncane mngani wami othandekayo nebo ngiyazi ukuthi inkosi ikufakazisile lokho iphindaphinda ezikhathi eziningi kakhulu niyabo angesuyo umshumayeli kakhulu kangako anginayo imfundo kanjalo njalo ngiyayithanda inkosi uJesu uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyamthanda kodwa into eyodwa engabizelwa kuyenza ukukhulekela abagulayo niyakukholwa lokho na ngisho naphambi kokuba ngize ngazi ngesiphiwo ngangivamise ukuphuma lapha esibhedlela futhi ngiyawakhumbula lawo manesi ethi manje usuzosinda niyabo futhi nje into ethi uNkulunkulu ube nomusa kakhulu ukuhlonipha imikhuleko yami yabantu sengathi ngiyabona kulobu busuku uma bekungabizwa ukuquma nje komhlaba wonke jikelele kuye ndawo zonke emhlabeni futhi kuthiwe wonke umuntu okhulekelwe ngu-40 Branham akeze lapha bengiyothanda ukuba ninikeze impendulo kuhulumeni wase-United States ngencwadi nalokho bekungaba ngokusakazwa umhlaba wonke jikelele ngiqagele mhlawumbe abantu abayizigidi ezine noma ezinhlanu bebengakuphendula lokho kubizwa ukuba bekwaziwa nalabo bantu noma abanye babo base bevele befile babekwe phandle ngodokotela nomngcwabi abanye babo ubulawe ezingozini abanye babo wafa ukufa kwemvelo abanye babo baphuphuthekile abaxhugayo izishosha abashwabene abahluphekile ngokwengqondo ezibhedlela bengazi ngisho lokuthi sasisesibhedlela ukuze bakhulekela bangeniswe badingeke ukuba bathathwe babelwela indlela yokuba bedlule futhi bazisike babe yizicucu engazi ngisho nokuthi ukuphi emizuzwini emihlanu abe esiphila ngokutshwelekile enomoya omnandi abantu abathandekayo futhi babangabasileyo zonke izinsuku zabo nebo yekuyini na kusuye mfuthi Branham nguJesu Kristu wakethumela ukukhulekela abagulayo manje nakho kuyikho bekungaphumeleli kakhulu eJeffersonville ngoba nakho ukuthi kungani manje ngifuna nazi ukuthi nginabanye babasondele kunabo bonke nabangani abedlula bonke ukhona lapha kuleli dolobha nanxa idolobha qubulwalo isifundazwe sedolobha ngingalithandi angisithandi lesi simo futhi angikaze ngilithande ngenkathi ngisengumfanyana ngihlezi ngifunda izincwadi zami zemilando ngathi ngolunye usuku ngiyosuka lapha nebo ngiyithanda iJeffersonville yexhaphozi lisezantsi phakathi lapha inexhaphozi ngempela nje futhi libi kakhulu yenyukela lapha eSpikert Knobs noma kwenye indawo bese ubuke ezantsi ngase-New Albany neJeffersonville uma ufuna kubona ubuka lapha odokotela bayasho ngisho namanje ukuthi abantu balesi sikoti uba nokuphaphatheka kwegazi ngenxa yesimo Nelikazi lincane enhla lapha uNkosikazi Bogen waphiliswa kumdlavuza wakhipha inja yakhe lapha wayisa ekliniki wayesecabanga ukuthi yayinotwayi niyazi ukuthi kwakuyini na ukuma kwe-Colgate nezinto okhuleni lapho kwedlula khona yindawo engenayo kakhulu impilo umfo wasembuthweni wehlela lapha futhi wathola wayenesifupho semoya wehlela lapha eFlorida namehlo akhe abamnyama ngempela futhi wakwelela kudokotela wayesethi dokotela dokotela wathi manje kade usekulweni ubungekho na wathi qhaba umnumzane angizange uma ufune ukwazi ukuthi kubani igama lakhe nguHappy manje uma nje ngingacabanga kuse Union Natal Bank eNew Albany ungumabhalane wasebhange yana lapho nje bese bona lowo othi Happy umbuze wesethi wahamba wathi dokotela wathi ngiphetha amankanga wesemhlola wathi kunjalo wathi bengicabanga ukuthi kade usekulweni wathi mfana wakhephi na wathi ngahle ungayazi indawo wathi ngakhe edolobheni elincane ngaphesheya kwe-Louisville eKentucky elithiwa yi-New Albany e-Indiana wathi uqonde ukungitshela ukuthi uthathe inkathazo yamankanga kulamanzi yanosawoti lapha eMiami ekufikeni na wathi uma ubungakha eJeffersonville e-Indiana noma i-New Albany e-Indiana ungakha noma yikube zweni umbuthi wase-United States ongakuthumela kuye lokho kuphela nebo indawo engenampilo kakhulu ekhona ezweni engaziyo ngayo ngaphandle uma ibingaba sixhaphazeni elithile likamalele veva nebo futhi ngingenabangani lapha bukani lapha ngingahamba nje ngibabiza kanje bukani udokotela semadaya ubhuti wami kulungile nango Mike Gen ehlezi labo ohe bangaki ebengingabasho ngamagama nje amakhulu ubhuti abalunge ngempela oshomi bami abadala engishomene akunendaba ukuthi bangaki abangani abashe ngibathulayo akukho okungathatha indawo kubhuti omdala niyakwazi lokho Nangu mama wami mdala ehlezi emuva lapho akusekho insuku eziningi zomhlaba uselapha emashumini akhe ayisithupha manje nangu mama kamkami amashumi ayisikhombisa uqhubekela emashumini ayisikhombisa nanye ehlezi emuva lapha ndawo lawo ngiyacabanga ngokusuku futhi lapho ashiywe ubaba wami wamgcwaba enhla lapha nkosikazi wangcwatshwa phandle lapha eWalnut Ridge ingane yami lele phandle lapho niyabona ukuthi ngisho ngisho ukuthi nina angithandi angithandi ukuhlala lapha futhi ngikhole ukuthi masinge khona nje ngizisoka ngiyabo ngoba kufike kimi ngisho lokhu phezulu kwepulpiti nebhayibheli lami njalo njalo ngenkathi ngitshela umkami ngenkathi besinika imali ngoba sakhe indlu yemfundisi engayiphendulela kuleli bandla likumnikazi waleyo ndlu yomfundisi yehlela lapha uthole ukuthi akunjalo yini yabo angizithathelanga yona mina manje ngikathi ngiyokwakha lapho umida wathi ngifuna ukuhlala lapha ngesizathu sikamama wami ngathi sithandwa njengoba nje impela senza siyozisola ngakho yabo nje ngeke kusebenze uNkulunkulu uthe hlukana ngifanele ngikwenze wesethi awu mama wami ngathi umama wami naye kodwa ongayikushiya bakhe uqobo futhi angilandele akafanele kubizwa ngokuthi ungowami nalokho kuqinisile ngolukisoko kafishane ngiyeza ukuthi ngizodingeka ngithi uthe lokho ngokuthi ngimuke kodwa nazi indlela emihlangano ngeke isebenze lapha ngeke usebenze njengoba wenza noma kuyiphi enye indawo futhi noma yimuphi umuntu oke waba semhlanganeni uyazi ukuthi lokho kuqinisile ngoba kukhona khona lapha edolobheni lasekhaya kithi uqobo yilokho ke uJesu washo into efanayo ngekathi fika bathi ubani lo mfana lowo kusiye yini umfana wombazi phandle lapha na yisiphi isikole yake aya kuso na wayengakutholaphi lokho kufunda na manje angekubone wenza wathi wenza izimangali izo ngapha angikubone wenza into efanayo lapha okwenze eCapernaum angikubone ukwenza lapha Jesu wathi wamangala ngokungekhona kwabo waphenduka wayesethi ngiqinisile ngithi kini umprofeti akasuyo ongenamvuzo ngaphandle uma ephakathi kwabantu bakubo uqobo esifundeni sakubo uqobo kunjalo na futhi siyazi bukani ithatha ufini ithatha usengi umuthi ithatha uJohn Wesley akazange neze yenze ukuhamba kwakho nebo waze wasuka izweni lakubo bukani umuthi ngenkathi umuthi umkhandi zikathina sikwesitini akakwazanga ukuhamba njobo ufika eChicago ngaphambi kokuba adume yabo wadingeka kuthole kwaba kube uqobo uyodingeka ukwenze njalo kodwa manje lapho uNkulunkulu uzophendula umkhuleko uma nizokhole ukuthi nguWilliam Branham yabo uma nizokhole ukuthi nguWilliam Branham ohlangene nakho kuphela oyedwa nje ukuba ame futhi akukhulekele kuJesu Kristu asevele ekwenzile ocele akwenze uma nje uzokukhole nebo Musiye noma yiyibi into yokwenza ngihlangene ngalutho nakho ukufakaza nje kodwa ngiboneka sengathi emva kokukhuleka lapha nani futhi nazi bonke ubuthakathaki enginabo nawo wonke amaphutha enginawo futhi niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzeni kulo leli dolobha leli dolobha kosuku lokuhlelela lizophendula ngentengo enkulu ngolwisuku ngoba kube namakhulu ngamakhulu okuphilisa kuqamileyo khona lapha kunjalo khona lapha zibonakalisa ne imanga nokubonakala kwengelosi ezanzi lapho namaphepha akuqhubumisa nayo yonke into nabantu basalokhu benga kungani na manje ngolukisuku ngizosuka lapha ngiyamangala kuyoba yini kuphela kwami na ngabe sekuphelile na ngabe sekuzophela nje na sengineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili budala ngabe sekuthi nje akuphele na ngiyamangala kalokhu uma kuyi Bukani kungani izwi lingasiqondanga leso sithombe lapho na abasibambanga ngani lezo ngokushesha impela na abazibambi ngani lezi ezinye izinto na abazibambi ngani lezi ziprofetho nezinto na niyazi ngeke bakwenza manje kodwa ngolunye usuku ngizolishiya izwe futhi uma ngishiya khona ke bazokuqonda abanye benu bantu abasha bazokuqonda lokho emva kokuba sekihambile nebo kodwa uNkulunkulu akakuvumelanga ukuba kwenziwe manje nebo ukuthini uyaqonda ukuthi kithini isongo nje lentombazane encane noma ubani angaba nalo futhi ngiyakholwa ukuthi umfowethu Sadman uthe ushiye iBhayibheli lapha ngesikhathi esedlule waye lapha ngiyakholwa noma ubani othola iBhayibheli iBhayibheli elidukile ngalapha na uma ulithola lingele kamfowethu Fred Sadman waseCanada manje asikhuleke Kosi yibalisiya njengoba umculo kamnandi uzodlala nomfowethu Neville uzogcoba ngamafutha ngiyakubeka izandla kwabagulayo egameni lika Jesu siphe khona Nkosi kwenzelwe ukuphulukiswa kwabo Amen wonke umuntu makakhuleke manje wonke umuntu kulukile Kozo mncane nje ngoba umkhulu wakhe emi lapha ngaye ubisi luyamkhulisa lonke ubisi kodwa wena unawonke amandla nomfo omncane angeke abe nokukhola okungokwakhe futhi ke Nkosi nginokukholwa ngakho kanye nabazali nogogo nomkhulu futhi sithi egameni lika Jesu ukuthi leyo ngane izokwazi ukuphuza ubisi futhi iphilele inkazimulo kaNkulunkulu amen kuzobanga leyo ndlela uNkulunkulu ikhulekela uyise ngikhuleka nayo ukuthi uzophulukisa uyise bese umnika lokho okudingayo egameni lika Christu amen manje kululwe yini abantu bekhuleka kodwa ilokho abantu bafune into enkulu futhi bakwenza kube nzima uNkulunkulu ukwenza kube lula wena ukwenza kube nzima futhi ukugeje nebo wenza nje makube lula njengoba uNkulunkulu athi lezi zibonakaliso ziyakulandela labo abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayosinda njengoba uNkulunkulu asho Sibeka izandla kulo wesifazane Nkosi lona kudadewethu emi lapha futhi kwangathi angaphulukizwa njengoba sikucela egameni lika Jesu Christu amen Baba njengoba sibeka izandla phezu kukadadewethu egameni lika Jesu Christu esikhumbuzweni seBhayibheli nokufundisa kwenkosi kwangathi angaphulukizwa Baba igameni lika Christu sicela ukuphulukiswa kukadadewethu nami ngikhulekela ukuthi uzomphilisa njengoba sidlene phezulu lakho kungekho kungabaza ukukoda engqondweni yami kodwa lokho angaba amen baba sibeka izandla phezulu kukadadewethu futhi sicela ukuthi egameni lenkosi Jesu ukuthi uzomphulukisa futhi umphilise amen Igameni lenkosi Jesu sibeka izandla phezu komfowethu futhi sicela ukuthi umphilise wenzele inkazimulo kaNkulunkulu Baba egameni lenkosi uJesu sicoba utate futhi sibeke izandla phezu kwakhe futhi sicela ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Baba uNkulunkulu sibeka izandla phezu komfowethu sicela ukuthi egameni likaJesu Kristu njengoba simgcoba ukuthi uyamphilisa Baba lapha mngakhe othandekayo coba futhi sibeka izandla phezu kwakhe sikucela egameni lika Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu sigcoba uEdith omncane sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela egameni lenkosi uJesu Kristu ukuthi uzomupha isicelo sakhe Baba kunina siphinde sicoba amafutha sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela ukuphulukisa kwakhe egameni lenkosi uJesu Kristu kwangathi angaphiliswa Baba sicoba leligugu elincane lomndeni ukushaya kwenhliziyo kuncane egameni lenkosi uJesu usuku lodwa lunikelwe kuye futhi ngikhulekela ukuthi uzokuphulukisa uNkulunkulu wena wazi isicelo sikadadewethu futhi sibonga wena ngokukholwa kwakhe kuliqhawe manje kwangathi lezo zinto azicelile ukuthi adlala nayo lapho isencane futhi uNkulunkulu kwangathi sitha sidedele usifazane futhi kwangathi eze ekhaya esindile Nkosi Sikhulekela leyo ndoda futhi ayicelelile wena uthembisile uma ucela noma yini egameni lami ngizolwenza ngikhulekela ukuthi uzopha lesi sicelo egameni lika Jesu amen uNkulunkulu akubusise Kosi njengoba lo muzwa ufa ebunzini lomfo wethu sicela ukuphila ukuba buqhakaze njengoba sibeka izandla phezu kwakhe futhi sikucela egameni lika Jesu ukuthi lowo muzwa uzoba kahle baba uNkulunkulu sibeka izandla phezu kokadadewethu emva kokumgcoba ngamafutha egameni lenkosi Jesu Kristu sicela ukuphulukiswa kwakhe amen Baba sizulwini njengoba tete wethu emelele impumelelo ningi kakhulu oyivezile kumele omunye wenceku yakho umfundisi ukwesaba kukhulu inhliziyo yethu iyokuzelana iya kuye siyazi ukuthi udlula kuphi ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzogcoba utete wethu ngokuma lapha enzela yena futhi umgcobe ngokuphulukisa kwakhe ngiyakhuleka egameni lika Christu amen inkosi iyazi Kuhleke nje bleka kakhulu lolo ugcobo lwangempela lenkosi Nkosi uNkulunkulu emva kokuba lo wesifazane ezokhululwa demonini akade elwa nalo iminyaka ngulunye soku wamdlulisa ngasendlini lapho kwase ukuthi ke umoya wehla isho kanje Nkosi emva kokuba wayekade khala walala yathara wayekade enze konke ekwazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa wathatha isho kanje Nkosi Manje uzele ingane kadade wabo ehlanzayo engakwazi kuhamba esingaphezu konyaka obudala kakade ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzopha izibusiso zikaNkulunkulu kuye egameni likaJesu Kristu sijabule kakhulu ngalokho dade wethu ubukeka uhlukile futhi kude kakhulu kufeni manje awunjalo na Baba uNkulunkulu sikholekela ukuthi uzobusisa dadade wethu njengoba simgcoba bese sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela ukuthi lento othe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholayo bayobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda sizisho ukuthi singamakholwa Nkosi ngakho ke sikholekela ukuthi wenze ukuthi ize egameni likaJesu Baba uNkulunkulu wazi inhliziyo yalona wesifazane omncane njengoba ekuthululile konke sikhulekela ukuthi uzoba nesihe kuye futhi umuphe isicelo asicelile oh baba uNkulunkulu ngomndeni wakhe ngabantwana bakhe umfana wakhe kakhulukazi uNkulunkulu ngiyakhuleka manje ukuthi uzopha lezi zinto ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakucela egameni likaJesu amen Baba uNkulunkulu njengoba sicoba lo wesifazane ngamafutha futhi sikhuleka phezu kwakhe egameni leNkosi Jesu ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise wenzele inkazimulo kaNkulunkulu. Igama lakho belingeke kube iWest akunjalo na? Baba sikhulekela leli nenekazi elincane licelela ubabayi walo manje ngikhulekela ukuthi uzopha ubabayi walo ubize phezu kwenhliziyo yakhe Nkosi limfuna esindisiwe alimfuni ukuba abe sezweni njengoba ekulo lokhu umntwana wakhe uqobo inzalo yakhe ngiyakhuleka baba ukuthi uzoba nesihe kuye egameni lika Kristu busisa ndodakazi yami kwangathi uNkulunkulu angakunika into oyicelile uNkulunkulu othandekayo sikhulekela umusa kuye futhi sicela ukuthi uzoba nomusa njengoba simgcoba